This message, "Then Jesus Came and Called," by Brother William Marion Branham, was delivered on Thursday evening, February 13, 1964, at the Elliott Auditorium in Tulare, California, USA. Litea oyu, nasima Yesu ayaki pe abengaki, yandeko William Marion Branham, etea makili boso nangelesa mokolo mwaminei na mpokwa mokolo mwa zomi na misato sanja ya mibale mobu 1964 na eyanga nelo ya Elliott na Tulare na California, Etazini ya Amerika.
St. John, 11th chapter, beginning with the 18th verse, I wish to read.
Santu Yohane, mokapo ya zomi na moko, kubanda na molongo ya zomi na mwambe, na lingi kutanga.
Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother.
Nzokande Betania ezalaki pene na Yerusaleme kilometre soki misato. Bongo ba Yuda mingi bayaki epai na Malata na Maria po na kobondisa bango po na ndeko na bango ya mobali.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house.
Na yango Malata, tango ayoka kiete Yesu azaliko ya, akendeki kukutana na ye, kasi Maria atikala kibobele nandako.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask God, God will give it thee.
Bongo Malata alobaki na Yesu ete, Kolo, soki ozalaki awa mbele ndeko na ngai ya mobali akufite. Kasi na yebi ete, ata sikawa, nyonso kosenga Nzambe, Nzambe akopesa yo yango.
Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
Yesu alobaki na ye ete, ndeko na yo ya mobali akosekwa. Malata alobaki na ye ete, na yebi ete akosekwa na lisekwa na mokolo ya suka.
Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Yesu alobaki na ye ete, ngai nazali lisekwa pe bomoi. Moto oyo azali kondimela ngai, ata soki akufi, akozonga na bomoi. Pe moto nyonso oyo azali na bomoi pe azali kondimela ngai, akokufa mokolo moko te. Ondimi yango?
She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Watch that.
Alobaki na ye ete, yo, kolo. Nandimi ete, yo, ozali Kristo, mwana na Nzambe. Oyo azali koya na mokili. Pe botala yango malamu.
Then when she had said so, she went her way and called Mary, her sister, secretly, saying, The Master is come and calleth for thee. Let's pray.
Petango alobaki bongo akendeki kobenga ndeko na ye Maria, alobi na ye na nkuku ete, mote ya ye pe azali kobenga yo. Tobondela.
Heavenly Father, confirm those words to our hearts tonight as we wait on thee now. Thy word, thy servant, and the text is all committed to you in Jesus Christ's name. Amen. You may be seated.
Tata na likolo, kokisa maloba yango na mitema na biso na pokwa oyo. Wana tozali kotalela yo sikawa. Liloba na yo, mosali na yo pe eteni etangami, topesi nyonso na maboko na yo, na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Bokoki kofanda.
My purpose of being here is to try to help the people of God. Not in so much as to pray, lay hands upon the sick, but that they might recognize Jesus Christ in our midst, the Son of God in our midst. We're speaking tonight on this subject, then Jesus came, called.
Tina oyo memingai awa ezali pona koluka kusunga libota la Nzambe. Ezali penza pona kubonde la pe kutia maboko na babelite. Kasi ezali po bako kakumona Yesu Kristo kati na biso. Mwana na Nzambe kati na biso. Na po kwa oyo tokolobelalite ya oyo. Na sima Yesu ayaki pe abengaki.
Now, on this time that we're speaking of, it was a very sad time. If you ever read the story in the life of our Lord, we find out that he was a great friend to this boy, Lazarus.
Sikawa eleko tozali kolobela, esalamaki na eleko moko ya mawapenza. Soki bosili kotanga lisolo ya bomo ya nkolo na biso, tomoni ete azalaki moninga penza ya elenge mobali oyo, Lazaro.
He was, after the going away of Joseph, or he left and come and live with Martha, Mary, and Lazarus. And they were great friends. He was like a pastor to them, a real friend.
Azalaki simana Yosefe kokufa to, ye alongwa kipe ayaki kofanda elongo na Malata, Malia na Lazalu. Pe bazalaki baninga penza. Bazalaki na azalaki lokola mokenge lipo na bango. Moninga ya motema.
And made him little things to wear, a coat to wear, I believe he claimed, and his wool throughout without a seam, and then they had done things for him because they believed in him.
Pe batongela kiye bilamba ya kolata, mokoto ya kolata, na banzi ndenge balobaka pe ezalaki kolitama, mubimba kozanga kosonama. Pe basalela kiye makambo mosusu po bandimela kiye.
It was they believed and had seen that left the church and so forth to follow him. That was a great thing in that day, which even the penalty of it could be death to go away from him.
Ezalaki ba bandimaki penza pe ba monaki yango. Babimaki na lingomba pe nyonso wana pona kolanda ye. Ezalaki likambo monene na tango wana. Ezalaki etumbu na yango ekokaki kozala taliwa. Ko bima na lingomba.
But Jesus, this fellow that was going around as they claimed tearing up their churches and saying evil thing about their priest and so forth, he had done a great harm to him, they thought.
Kasi Yesu, moto oyo azalaki kokende bipai na bipai ndenge bazalaki koloba, pona kopanza mangomba na bango, koloba makambo mabe pona banganga Nzambe na bango. Pe nyonso wana, bakanisa kiete asalelaki bango mabe mingi. Pe.
And to even confessing would been to be put out of synagogues. And then if you're out from the church, they thought you had no chance for redemption.
Pe komeka kotato la ye basengelaki atako kobengana ye na basinagoga. Pe soki ozali moto ya lingomba te ba bazalaki kokanisa ete ozalaki na libaku ya kosikola mate.
If you didn't belong to one of their sect like Pharisee, Sadducee or something, there was no redemption if you was outside of that.
Soki ozali mundimi na moko na binzambinzambi na bangote, ndakisa bafalisai, basadukai, to lingomba moko boye, lisiko ezalaki te. Soki ozalaki libanda na yango.
And if they had the right, the keys, and they could just keep you out if they wanted to, that was their own sin. No wonder Jesus said, you by your tradition has made the word of God of no effect.
Pe soki bazalaki na makoki, mafungola bakokaki kobengana yo, soki balingi. Ezalaki maloba na bango moko. Kokamwa te ndenge Yesu alobaki na mimesano na bino boyeisi liloba na Nzambe pamba. Bomoni?
And that's repeated again. Because we all know history repeats itself ever so often. And it's sad to say it, but it was prophesied to repeat, and it has done it again.
Pe sikawa ekomi kosalema lisusu po biso nyonso toyebi ete makambo ya kala ezongaka kosalema mbala na mbala. Pe ezali mawapona koloba yango, kasi esakola maki ete ekosale malisusu, pe ekomi kosale malisusu.
We find that Jesus wasn't well thought of. Many times people want to judge the man who doesn't agree with them. We're not to do that. We can disagree with one another, yet be friendly.
tomoni ete bato bazalaki kosepela na Yesu te. Mbala mingi bato balingaka kokata makambo ya bato oyo bazali na boyokani na bango te. Tosengeli kosala bongo te. Tokoki kozanga koyoka na moko na mosusu, kasi kokoba kozala baninga.
If I couldn't disagree with the man and still love him and pray for him and disagree with him upon the basis of the scripture and for better enlightenment, then I won't say nothing to him.
Soki na kokite kozanga koyokana na moto pe kokoba kolinga ye pe kobondela pona ye, pe kozanga koyokana na ye na likolo na makomi po na lisosoli ya malamu koleka, na bongo na kolobela ye eloko moko te.
I always want to disagree with him friendly because I love him and I certainly don't want him to be lost and he should do the same thing with me. We don't want to be lost.
Na kolinga tango nyoso kozanga boyokani na ye, kasi kozala na ye malamu. Po na lingi ye, pe na tembete na kolinga te ete abunga. Ye pe asengeli kosala motindo moko po na ngai. To lingi kobunga te.
We must base our thoughts upon what the Word says. Let the Word be true. Not our creed or what our thoughts, but what he says. No private interpretation, just what the Word said.
Peto sengeli kotonga makanisi na biso likolo na oyo liloba elobi. Tika ete liloba ezala solo. Bindimeli na biso to makanisi na biso te. Kasi makambo ye alobi. Ndimbola na biso moko te. Bobele makambo liloba elobi.
The other night I did something and seemed sacrilegious almost. I believe it was at a ministerial breakfast in the morning. I put Jesus on a trial. I said, just as they did then, so do they do today. Maybe it'd be good if I repeat it just for a moment, if we have the time.
Na pokwa mosusu na salaki likambo moko oyo emonanaki lokola likambo ya kutuka mwa moke, na kanisi esalemaki na kolia bilei ya tongo na likita ya basali, na tongo mosusu, na memaki Yesu na esambiselo. Na lobaki, lelo oyo bato bazali kosala makambo ndenge basalaki na eleko wana. Tango mosusu ekozala malamu soki na zongeli yango mwa moke, soki tokozala na tango.
Now, I said today, we find out that in Luther's Reformation, in the time of that, he said, the just shall live by faith. The man that believes, that's got it. But we found out many of them said they believed and didn't have it.
Sikawa, nalobaki lelo tozali komona ete, na mbongwana na makambo ya Luther, ye na elekuwana alobaki ete moyenge bene akubika na kundima. Moto oyo andimi ye, moto azali na yango. Kasi tomona ki ete mingi kati na bango balobaki ete bandima kipe bazalaki na yango te.
In the days of John Wesley, if they got the second blessing, they call it sanctification, entire sanctification, they got happy and shouted. Everybody shouted, had it. But they found out they didn't have it. A lot of them shouted and didn't have it.
Na mikolo ya John Wesley, soki bazalaki na lipamboli ya mibale, babengaki yango kobulisama mobimba. Bazalaki kosepela pe koganga. Moto nyonso oyo azalaki koganga, azalaki na yango. Kasi bamonaki ete bazalaki na yango te. Mingi kati na bango bagangaki pe bazalaki na yango te.
The days of Pentecost, it said, now the restoration of the gifts has come, the baptism of the Spirit. He that speaks in tongues has got it. Find out that many spoke in tongues and didn't have it.
Na mikolo ya Pentecote, balobaki sikawa bozongisami ya makabo esiliko ya. Libatisi ya molimo mosantu. Moto oyo akoloba minoko ya sika azali na yango. Tomoni ete bato mingi balobaki minoko ya sika, pe bazalaki na yango te.
So, they say, well, the fruit of the Spirit, that's what it is. Oh no, not the fruit of the Spirit. Christian Science has that, or hardly love is the fruit of the Spirit.
Na bongo bakomi koloba, mbuma ya molimo ezali nde yango. Oh te, ezali mbuma ya molimo te. Bato ya science chrétienne bazali na yango esika na mpasi bolingo ezali mbuma ya molimo.
And they have more love than anybody and deny the deity of Jesus Christ. Just call him a prophet, just an ordinary man. See? So that doesn't do it.
Na bongo bango bazali na bolingo koleka moto nyonso. Kasi bandi makabo nzambe ya Yesu Kristo te. Balobaka ye azali bobele mosakoli. Moto lokola bato nyonso. Bomoni, na bongo ezali yango te.
Let me just question that just a minute. Let's take Jesus on trial, and God forgive me for this statement from the platform, but I'm going to be against him for a minute just to bring you to light.
Botika na tuna raino motuna moko. Tome ma Yesu na esambiselo. Petika ete nzambe alimbisa ngai pona maloba oyo, longwa na etumbelo. Kasi, na kotele mela ye mwa muke, bobele po na komemela bino pole. Bomoni?
I've got you people here tonight, I'm talking to you. It's back in another day when Jesus of Nazareth was on earth. I come to you to reason with you against this fellow, Jesus of Nazareth.
Sikawa, nazali na bino, ba oyo awa, nampo kwa oyo, nazali kolo ba na bino. Ezalaki kuna na tango ya kala, tango Yesu ya Nazalete azalaki na mokili. Na ye pa na bino po tokanisa elongo na bino po na kotele mela moto oyo Yesu ya Nazalete.
And we all know that God is love. The Bible says he is. All right. And the love, the Spirit is long-suffering, gentleness, patience, meekness, and so forth. Love.
Sikawa biso nyonso toyebye te Nzambe azali bolingo. Biblia elobi ete azali bongo. Malamu. Pe bolingo, molimo ezali motema, molai, boboto, bolamu, bopolo, pe bongo na bongo, pe bolingo.
I say I want to ask you something. We'll go to take, what were you a Christian? Look at this old priest of yours. His great-great-great-grandfather was a priest. He had to be born in that lineage of Levi to be a priest.
Sikawa na lobi, na lingiko tuna bino likambo moko, tokozwa likambo, likambo biso toyebi mokristo. Botala mobangenga nganzambe na bino oyo. Tata ya tata ya tata ya koko na ye azalaki nganganzambe. Asengalaki kobota mana molongo wana ya balewi po azala nganganzambe.
We find out, now he doesn't have a young man's life like the rest of you did. What does he do? He sacrifices himself. He's up there to study the word of God.
Tomoni sikawa ete abika kabomo ya bolenge lokola bamisusu kati na binote. Asala kanini? Amipesa kambeka. Azala kakuna na likolo pona koyeko la liloba. Liloba na Nzambe.
He goes through it day and night, has to know every letter of it, every word on the scroll. He has to know it by heart. He just something about it that he must know.
Ayeko la kayango butupe moi. Butupe moi. Asengeli koyeba koma na yango moko na moko. Liloba moko na moko oyo ekomami na buku. Asengeli ko yeba yango na moto. Ye asengela ki na ye penza ko yeba yango.
Then besides that, when your father and mother was married, who joined together as husband and wife? Your godly old priest.
Nasima, libanda na yango, tango tata na mama na bino babala na ki, nani asangisa ki bango lokola mwasi na mobali? Mubange musantu nganganzambe na bino.
Who was it come to your father when he was needing, had owed some money on his farm, the mortgagers is going to take it? Who stood by him? Your kind old priest.
Nani azalaki koya epai ya tata na bino tango azalaki na bosenga pe asengelaki kodefa mwa mbongo pona elangana ye oyo badefisi balingaki kobotola. Nani asungaki ye? Mubange malamu ya nganganzambe na bino.
Who stood by your mother in the room there when she's given birth to you, kind old priest?
Nani asungaki mama na bino kuna na lopitalo tango azalaki kobota yo? Mubange malamu ya nganga nzambe.
Who comes to you when you're sick and needy, your kind old priest? Who was it blessed you and committed you to God and circumcised you the 8th day, your kind old priest?
Nani ayaka epai na yo tango uzalaki na bokono pe na busenga? Mubange malamu ya nganga nzambe na bino. Nani apambola kiyo, abulisa kiyo epai na nzambe, pe akata kiyo ngenga mukolo ya mwambe. Mubange malamu ya nganga nzambe na bino.
When your father and mother is about to divorce, who brought them back together, held them together? Your kind old priest. When there's trouble in the neighborhood, who takes care of it? Your kind old priest. Certainly.
Tango tata na mama na bino balinga kiko kabwana. Nani asangisa kibangoli susu? Asala kiete baka bwana te. Mubange malamu ya nganga nzambe na bino. Tango pasi ekomaka pembeni na bino. Nani atala kama kambo yango? Mubange malamu ya nganga nzambe na bino. Na tembete.
Now, this kind old priest knows that the Bible said that God requires a lamb for a sacrifice. Many of you men are businessmen. So you don't raise sheep, yet God requires a sheep.
Sikawa, mubange malamu ya nganga nzambe yango. Ayebi ete Biblia elobi ete nzambe asengeli na mwana mpate pona mbeka. Mingi kati na bino bazali bato ya mombongo. Na bongo baboko laka mpate te. Kasi nzambe asengi mpate.
They made some stalls up there. They sold their sheep so that the businessman could go up and buy it. offering a sacrifice for their soul that God requires.
Basala ki mapango ya bibwele kuna. Bazala ki koteka bampate na bango po ba bato ya mombongo bako kakokende kosomba yango kuna. Bopesa mbeka po na milimo na bango. Yango nde nzambe asengi.
What did this young fellow call Jesus? Where did he come from? Said he was born of virgin birth. Who ever heard of such a nonsense saying?
Elenge mobali oyo na kombo Yesu asala ki nini? Ye autaki penza wapi? Aloba kete abota maki na kobota maya mongondo. Nani asila koyoka likambo ya bole mabui?
We know his mother had him before her and Joseph was born. Or her and Joseph was married. He was born.
To yebi ete mama na ye akumba kizemi na ye liboso ye na Yosef babotama. To liboso ye na Yosef babala na ye abotamaki.
Now, we find out that he's a bad name to begin with. What membership card does he have? If he was a godly man, what group did he join with?
Sikawa tomoniete azalaki kochola ma longwa na ebandeli. Azali na kalati ya lingomba nini? Soki azalaki mosantu, etonga nini asanganaki na yango?
When your priest studied to know that word, here he comes around tearing down what he's built up. Would you call that God? Certainly not.
Tango nganga nzambe na bino azalaki koyekola pona koyeba liloba yango. Tala ye ayeko buka makambo oyo ye atongaki. Bokubenga yango likambo ya nzambe atamokete.
Now, the other day when your priest had made that place up there where he could buy the sacrifice, what did this young fellow do? Kindness. He put some ropes together, some flattest letters, and looked out upon the people with anger, kicked over those tables and beat them out of there. And you call that fruits of the Spirit? Looking upon them with anger?
Sikawa, mokolo mosusu tango nga nzambe na bino abongisaki esika wana kuna ya esika bokokaki kosomba mbeka, elenge mobali oyo asalaki nini? Bolamu, abetaki asangisaki basinga elamba ya molikani na ya mposo ya nyama pe, atalaki bato yango na kanda, abukaki ba mesa yango, pe abetaki bango po na kobimisa bango libanda. Pe bobengi yango mbuma ya molimo, ndenge atalaki bango na kanda.
And look, depriving the man of his opportunity to worship Jehovah. The businessman wants to worship him, he don't raise lambs. And he went there to buy it, and he turned it over and kicked him and run him out.
Pe botala, azangisaki bato libaku ya kosambela yawe. Moto ya mombongo azali na mpose ya kosambela ye. Aboko la kabana mpatete. Pe akendeki kosomba yango kuna. Kasi ye akweisaki yango na se. Abeta ki bango pe, abengana ki bango libanda.
Who has the fruit of the Spirit there? Mm-hmm. See? There you are. See, not fruit of the Spirit, not speaking in tongues, not shouting. You said then, Brother Branham, what is the evidence? What is the evidence? The vindication of the word in the hour. Yes.
Nani azali na mbuma ya molimo kuna? Bumoni, yango penza. Bumoni, ezali mbuma ya molimo te. Ezali koloba minoko ya sikate. Ezali koganga te. Bokoloba, na bongo ndeko Branham. Ndanga yango ezali nini? Kotatolama ya liloba ya eleko.
They had the Bible. He was exactly what Jehovah said would happen. It don't need any interpretation. It interpreted there. There was your priest. There was all they had and everything else. Just so routine and everything. But yet they failed to see the word. And he made that word live out for that age. That's the evidence.
Amen.
That age.
Bazalaki na Biblia. Azalaki penza lolenge yawe alobaka ete ekosalema. Ezali na tina ya ndimbola mokote. Elimbola maki kuna. Banganga nzambe na bino bazalaki wana nyonso bazalaki na yango ezalaki wana. Pe makambo mosusu nyonso ezalaki kosalema bo momesano pe nyonso wana kasi ata bongo bazangaki komona liloba. Pe ye moko apesa ki bomoi na liloba yango na eleko wana. Yango nde ndanga ya eleko wana.
Luther had the evidence of his age, Wesley of his age, Pentecost of his age, but we're in another age.
Luther azalaki na ndanga ya eleko na ye. Wesley na oyo ya eleko na ye. Pentecôte na oyo ya eleko na yango. Kasi biso tozali na eleko mosusu.
Those things are good, but like the baby's got a finger, eye, nose, but after a while he has become a human being. He has become a matured child, then be born. Have a soul, a body, spirit, and move around.
Makambo yango ezali malamu. Kasi ezali lokola mwana moke. Azali na mosapi, liso, pezolo, kasi si malatango moke, asengeli kokoma moto. Asengeli kokoma mwana oyo akoli. Na tango wana akobotama. Azali na bomoto ya kati, nzoto pe molimo, akoki kotambola.
Now we find out that all this Jesus had declared and just a few, just those who he had ordained to life, saw him. Not great crowds, his crowds could nothing like be like Caiaphas' crowds. Well, Caiaphas is going to call the whole nation together. Jesus called us to few together. Not many knew him.
Sika watomoni ete nyonso oyo, Yesu asilaki koloba yango. Pe bobele batu mokie, bobele ba oyo, abongisaka pona bomoi, bamona kie. Ezalaki boike na batu mingite. Bato na ye bakokaki kozala ata mokete lokola bato ya Kaifa. Kaifa akokaki kosangisa bato ya ekolo mobimba. Yesu asangisaki bobele bato moke. Bato mingi te nde bayebaki ye.
Thousands times thousands when he came on the earth, he went through the earth and they never even knew he was here. So will it be again. He'll come to those who are called to life. He knows who's called to life. And it's his business to take care of that.
Bato bazalaki bankoto na bankoto tango ayaki na mokili. Alekaki na mokili, kasi bayebaki ata mokete ete azalaki awa. Ekozala lisusu pe bongo. Akoye epai na baoyo babenga mapo na bomoi. Ayebi nani abenga mapo na bomoi. Pe ako ezali mosala na ye mpo na kotalela likambo yango.
Now we notice that then they'd come out of the church and they believed him. Everything the word had been saying about him, there he was.
Sikawa tomoni ete sima na bango ko bima na lingomba bandimela kiye. Makambo nyonso liloba ezalaki koloba mpo na ye azalaki yango.
And one day he left their home. I want to speak of three things. Jesus had left, death had come, and all hopes is gone. I want to speak on those three things for a few minutes.
Pe mokolo moko abimaki na ndako na bango, na lingi kolobela makambo misato. Yesu abimaki, liwe yaki, pe bakomaki na suka. Na lingi kolobela na miniti moke makambo misato yango.
Jesus had left, and when he left, trouble come in. Now when he leaves you or your home, where you dwell at, trouble's on its road. Yeah. Satan's got an open door when Jesus leaves.
Yesu abimaki. Petango abimaki, mindondo ekotaki. Sika watango atiki yo, tondako na yo, esika ofandaka, mindondo ezali na nzela. Ekuke fungwa meli satana polele. Tango Yesu abimi.
He had gone and as soon as he did, then death came in. And when Jesus goes out, death comes in. To be separated from him is death. So death come in. When Jesus went out.
Akendeki pe bobele tango abimaki, mbala moko liwa ekotaki. Pe tango Yesu abimi, liwa ekoti. Kokabwana na ye ezali liwa. Bongo liwa ekotaki tango Yesu abimaki.
And death had lingered with Lazarus. And then the one that they believed in and loved, they had sent to him to come pray for Lazarus because they'd seen him and know that he knew God, that whatever God, Martha expressed it back then, whatever thou sayest to God now, God will do it.
Pe liwa eumela ki na Lazalo, bongo moto oyo bandimela ki pe balinga ki, babengi sa ki ye po na koya ko bonde la po na Lazalo, po basila ki ko mona ye pe ko ye ba ete, Aebaki nzambe ete, likambo nyonso nzambe, malata alobaki yango kuna, likambo nyonso nzambe, okolobana nzambe, sikawa nzambe akosala yango.
She recognized that he and God was one. He was the word of the hour. So she recognized that. And she knew if she could ever get in contact with him, but he was gone. And they couldn't get a hold of him.
asosola ki ete ye na nzambe bazala ki moko, azala ki liloba ya eleko. Bongo asosola ki yango, pe ayeba ki soki akokaki kokutana na ye, kasi asila ki kobima pe bakokaki kozwa sango na ye te.
And they sent for him. Instead of him coming, he went on further. And then they sent again. And instead of him coming, he went on further.
Pe babengisa ki ye, kasi esika na ye koya, akende ki mosika koleka. Na sima babengisa ki ye lisusu, kasi esika na ye koya, akende ki mosika koleka.
Sometimes we wonder why those things happen. But doesn't the scripture say that all things work together for good to them that love God? He knows what he's doing. If he delays, that's all right. He knows what he's doing. It was a purpose.
Mbala mosusu tomituna kapona nini makambo yango esalemaka kasi makomi elobite ete makambo nyonso esalemaka pona bolamu na baoyo baningi nzambe. Ayebi makambo azali kosala. Soki aumeli ezali malamu. Ayebi makambo azali kosala. Tina moko ezalaki.
We find out that he said in St. John 5:19, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. The Father had told him to go away and to be away so many days.
Tumoni ete alobaki na Santu Yohane mitano zomi na libwa. Solo solo na lobi na bino, mwana akoki kosala likambo ye mokote kasi bobele yango emoni ye tata kosala. Tata moto ayebisaki ye ete akende mosika. Pe azala mosika penza na mikolo nyonso wana.
After the days was accomplished, then he said, what he said then, that our friend Lazarus sleepeth. And he said, well, he does good. He said, he's dead. And for your sake, I'm glad I wasn't there. Because they've been trying to get him to go to him to heal him. Or say what had to be done. But he knew what had to be done.
Yeah, yeah.
So he had done just exactly what he was ordained to do. Stay away.
Sima na mikolo yango kokoka, na bongo alobaki makambo alobaki na tango wana ete. Moninga na biso Lazalo alali pongi. Pe alobaki, asali malamu. Alobaki, asili kokufa. Pepo na bino na sepeli ndenge na zalaki kunate. Pamba te bazalaki koluka komema ye kokende pai na ye. Po na kobikisa ye to koloba likambo nini esengelaki kosalema. Kasi ye ayebaki likambo nini esengelaki kosalema. Na bongo asalaki penza likambo oyo esilaki kobongisa mapo na ye kosala. Kozala musika.
Do you notice him at the grave when he come back? He expressed that when he come back and found this home.
Soki bomoni ye na kunda tango azongaki, alobaki yango tango azongaki pe amonaki ndako yango.
All hopes was gone. Lazarus had died. Every hour they kept thinking he might come on the scene. He might come on the scene. He might come back. Finally he died. The breath left him.
Bakomaki na suka. Lazalo asilaki kokufa. Ngonga nyonso bazalaki kokanisa akoki komonana akoki komonana akoki kozonga suka suka akufaki pema etikaki ye.
They went out and embalmed him, taking the blood from his body, wrapped him in linen spices and embalmed him and laid him into the grave. Put a rock over the grave, which is their custom of burying in them days, a hole in the ground. It's maybe in the rock, lay a rock over the top of it. That was their custom.
Babimaki bakausaki ye. Balongola ki makila na nzoto na ye. Bazinga ki ye na elamba ya mulikani, bacha ki malasi bakausa ki ye pe bacha ki ye na kunda. Batia ki libanga likolo na kunda yango. Ezala ki momesano na bango ya kokunda bibembe na tango wana. Libulu na mabele tango mosusu kati na libanga. Pe bacha ki libanga likolo na yango. Ezala ki momesano na bango.
First day passed, second day passed, third day passed, fourth day passed. The man is already rotting in the grave. His nose had probably fell in that. I think that's the first thing it falls in, is the nose.
Mokolo ya liboso elekaki, mokolo ya mibale elekaki, mokolo ya misato elekaki, mokolo ya mine elekaki. Moto yango abandaki kopola na kati ya kunda. Tango mosusu zolo na ye esilaki kolongwa. Na kanisi ete yangonde eloko ya liboso oyo elongwaka. Ezali zolo.
And his already rotten, his flesh had gone back to the dust earth, they're going back. His soul was 4 days journey somewhere from him. All hopes of ever seeing him again in this life was gone.
Pe asila ki ko banda kopola. Mosuni na ye. Ye esila ki ko zonga na putulu ya mabele. To e banda ki ko zonga. Bomoto na ye ya kati e bimaki pe ezalaki na mubembo ya mikolo minei. Musika na ye. Elikia nyonso ya komona ye lisusu na mokilioyo esila ki nye.
And then, when all hopes is gone, they waited, maybe if he'll come the first day, second day. No, then he died, he hadn't come. Then desperation set in.
Na bongo, tango bakoma kina suka, bazalaki kozela. Tango mosusu akoya mokolo ya liboso, mokolo ya mibale. Te, nasima akufaki, pe ayakite. Na bongo kozanga elikia ekotaki.
After a while, there was somebody must have told her, the master is outside. Here goes Martha down the street. Jesus came in that dark hour when every hope was gone. That's usually when he comes. He comes just at that darkest time. Then Jesus appears on the scene.
Simana tango moke ezalaki na moto moko oyo ayebisaki ye. Motei azali libanda. Malata abimaki na balabala. Yesu ayaki na ngonga yango ya molili. Tango bakoma ki na suka, ezalaka penza na tango wana nde ayaka. Bomoni, ayaka penza na tango yango ya molili makasi, nde Yesu amuna na kape akotaka na musala.
Now what? He come and call for Martha. His presence brought new hopes. No matter if the boy was dead, yet his presence brings new hope.
Sika wabota la malamu, ayaki pe abenga ki malata. Bozali na ye epesa kelikia ya sika. Ata elenge mobali yango akufaki kasi bozali na ye epesa kielikia ya sika.
You might be sitting here tonight, my friend, where the doctors has given you up with cancer, heart trouble, maybe in a chair, crippled. All science has said there's no hope for you. The deposit of calcium has knotted your bones that you can't bend them no more. Or either your heart is so bad the doctor says you might go at any minute.
Okoki kozala awa na pokwa oyo moninga na ngai. Wana minganga balembi yo na bokono ya kanser pasi ya motema. Tango mosusu ozali na kiti ya bibosono. Mobosono, zebi, mobimba elobi ete pona yo elikia ata moke ezalite. Liboke ya calcium etingami na mikuwa na yo pe okoki lisusu kogumba yangote. Tomo motema na yo e bebi mingi na lolenge ete monganga lobi ete okokiko kufa sima na miniti moko to mosusu.
Oh, and great bunch of the people with cancer and TB, maybe the last hope you've got. And it seems like that the doctor has turned you down. Yet to be in the presence and recognition of the presence of Jesus Christ brings hopes again.
Oh, pe bato mingi penza bazali na kanser pe tuberculose. Tango mosusu ezalaki elikia na bino ya suka. Pe monani lokola minganga balembi bino. Ata bongo kozala liboso na bozali pe kososola bozali ya Yesu Kristo epesaka lisusu elikia.
Somebody can even name it to you. Maybe you've never heard of it before. Well, let somebody say, I know where there is a church. They believe in God. And they pray for the sick. Quickly. Now you're ready to die. See, new hopes spring up. It always does.
Motomoko akoki ata kotangela yo kombo na yango. Tango mosusu oyoka na ino yango te. Kasi soki motomoko alobi. Na yebi esika losambo moko ezali. Bandimela kanzambe pe babonde la kapona babeli. Noki noki, sikawa okomi pene na kokufa. Bomoni, elike asika emati. Ezala katango nyoso bongo.
That dark hour, that's usually when somebody says something about it. Tell you about Jesus. His presence brought new hopes.
Nangonga yango ya molili mbala mingi na tango wana nde motomoko alobaka likambo moko pona yango. Kolobela yo pona Yesu. Bozali na ye epesa ki elike ya sika.
May it do the same thing tonight, like it did last night, when we see that vindicated word beyond any shadow of doubt. That's been made manifest and proved that Jesus that lived 1900 years ago died on Calvary, rose up on the third day, and appeared to those disciples and opened their eyes and made this promise of the day is right here tonight in our presence now. It's bound to bring hopes to people. New hopes flash up.
Tika ete esala motindo moko na pokwa oyo ndenge esala ki lobi na pokwa. Tango tomoni liloba oyo etatola maki koleka tembe nyonso oyo etatola mipe endimisami polele ete Yesu oyo azalaki na bomoi eleki mibu koto moko na kama libwa oyo akufaki na Calvary asekwaki mokolo ya misato amonanaki na bayekoli wana pe afungolaki miso na bango pe apesaki laka mpona eleko oyo azali awa na pokwa oyo elongo na biso sikawa yango esengeli kopesa bato elikya elikya ya sika engengisaka.
Maybe somebody said the church has been kind of dry for a while. We haven't had any good fresh water for a few months. We haven't had a revival. It looks like everybody's so stagnant. Or something other, we just go to church and sing a hymn and hear a few messages and go back.
Tango mosusu motomoko alobaki, lingomba esila kina yango kokauka mwa moke eleki mwa tango. Tozwaki mai malamu ya piyo tena na basanza oyo. Tozwaki kola mukate. Ezali komona na lokola bato nyonso bazali koningana te. To likambo moko boye. Tozali bobele kokende na losambo pe koyemba banzembo pe koyoka mwa mateya pe kozonga.
But all of a sudden then when we begin to get dry, then Jesus comes on the scene, freshens us up, brings something new to us. He's always there to do that. New hopes comes when Jesus comes in, his presence brings new hope.
Kasi na mbala moko na sima tango tobani kokauka, na tango wana Yesu ayeko banda mosala. Apesi biso mpiko ya sika. Amemeli biso eloko moko ya sika. Azalaka tango nyonso wana pona kosala yango. Elike ya sika eyaka tango Yesu akotaka. Bozali na ye epesaka elike ya sika.
She knew that he was that manifested word of God. She had seen that age. If she wouldn't, she'd still been Orthodox. She still belonged to the church, but she'd seen that promise word. She'd seen that promise word manifested by him. And she knew that he was that living word.
Ye ayebaki ete azalaki liloba na Nzambe oyo emonisami. Asilaki komona eleko yango. To sokite alingaki kotika la kozala Orthodox. Alingaki kotika la kozala moto ya lingomba. Kasi asilaki komona liloba elakama. Asilaki komona liloba elakama na nzela ya ye kotalisa mapolele pe. Ayebaki ete azalaki liloba ya bomoi.
And when she heard about it, she didn't care how many criticized her, what else. She took out for him just as hard as she could go. See, she knew he was that manifested word.
Petango ayokaki yango amitungisaki te na bato boni bazalaki kotonga ye to likambo nini mosusu abimaki mpona koluka ye na lombangu nyonso. Bomoni, ayebaki ete azalaki liloba etalisami polele.
No doubt but what she read of the story of Elijah in his days. Now he was God's manifested word in that day. He was a prophet. And the word of the Lord comes to the prophet.
Na tembete asilaka kotanga lisolo ya Elia na eleko na ye. Sikawa azalaki liloba na Nzambe etalisami na eleko wana. Azalaki mosakoli, pe liloba ya nkolo eyaka na mosakoli.
And there was a woman in there who had a little baby that had been given to her by a blessing that the prophet had blessed her by. And she had the child.
Pe mwasi moko azalaka kuna. Oyo azalaki na mwana moke oyo autaki. Kopesa mela ye na nzela ya vipamboli oyo mosakoli apesaki ye. Pe abotaki mwana.
One day about 11 o'clock, he must have had a sunstroke. He's out in the field with his father. The Bible doesn't say it was sunstroke. But he began to cry, my head, my head. About 11 o'clock today.
Mokolo moko pene nangonga ya zomi na moko, moi ebetaki ye makasi penza. Azalaki na elanga, elongo na tatana ye, bibia elobite ete ezalaki bongo. Elobi ete moi ebetaki ye makasi. Kasi abandaki kolela. Motonangai, pene nangonga ya zomi na moko ya moi.
And he had a servant. The father did take him to the house. He laid on his mother's lap till about noon, got sicker and sicker, and finally died.
Peye azalaki na mosali oyo amemaki mwana na ndako. Atiaki ye na makolo ya mama na ye kino pene na midi. Bokone kobaki kokoma makasi, pe suka suka akufaki.
And now, instead of going in despair, all the neighbors come in screaming and going on, but a steady mother, her baby was dead. She took it up in that little room that she'd provided for the prophet and laid it up on his bed like that. And she said to the servant, saddle me a mule and you ride straight and don't you stop unless I tell you to. Oh my. That's it!
Pesikawa, esika elike esila ye, bazala ninyonso babandaki kolela pe nyonso wana. Kasi mama ya molende wana, mwana na ye autaki kokufa, amatisaki ye na sika ya kolala moke oyo abongisaka po na mosakoli, pe alalisaki ye na mbetu na ye, ndenge wana. Pe alobaki na mosali yango, bongiselanga mbalata punda pe mema yango semba, pe kotele mate soki na ye bisu yote. Oh lala, ezali yango!
We got time for debating and fussing. This is past that day. Let's go on. We got to get there. We got a need.
Tuzali na tango ya kobenda na peko wela na te. Eleko wana esila koleka. To kende liboso. To sengeli kokoma kuna. Tuzali na bosenga.
And so he said, you go forward. Don't you slack your riding unless I command you to. And they went to, they got to Elijah.
Na bongo alobaki, kende liboso. Peko lembisa mbangu te bobele soki na pesi yo ningisa. Bakende kikino bakoma kiesika ya Elia.
Elijah being a man of God, not like Christ. Christ knew all things because he was God. Elijah was a portion of God. That was Christ in Elijah. And that was the message of the hour. For the word of the Lord for that hour was with that prophet.
Elia lokola moto na nzambe lokola Kristo te. Kristo ayebaki makambo nyonso. Po azalaki nzambe. Elia azalaki eteni ya nzambe, ezalaki Kristo kati na Elia. Pe yango ezalaki sango ya eleko wana. Po liloba ya nkolo po na eleko wana, ezalaki na mosakoli wana.
Jesus was the fullness of all those prophets. Every one of them only manifested him. That's all. All the way from Joseph, from 30 pieces of silver. Everywhere he portrayed Christ, so did Moses.
Yesu azalaki litondi ya basakoli nyonso wana. Bango nyonso bazalaki bobele kotalisa ye. Esili, bango nyonso, kobana na Yosefwe, longwa na palata tuku misato ya misolo, bisika nyonso a azalaki kotali sa Kristo. Bongo pe na Mose.
David, sitting as a rejected king upon the hill, weeping because he was rejected. 800 years after that, the son of David sat on the hill. That was the spirit of Christ in David there. And he cried, he's both root and offspring of David.
Dawidi, efanda kie likolo na ngomba lokola mokonzi oyo aboyami, azalaki kolela po baboya kie. Mibuka ma mwambe simana yango, mwana ya Dawidi afanda ki likolo na ngomba moko. Ezalaki molimo ya Kristo kati na Dawidi kuna. Peye, oh lala, azalaki mbala moko mosisape mokitani ya Dawidi.
And so he sat up on the hill weeping as a rejected king, Jerusalem, Jerusalem, how often I have heard you as a hymn would have brewed. What was it? Was Christ back there.
Nabongo, afanda kilikolo na ngomba kolela lokola mokonzi oyo aboyami. Yerusalem, Yerusalem, bala boni na lingaki, koyanga nisabino ndenge soso ya mwasi, yanga nisaka bana na yango. Ezalaki nini? Ezalaki Kristo kuna.
Was Christ crying when David wrote the hymn, my God, why hast thou forsaken me? All my bones, they stare at me. They pierced my feet and my hands. They parted my garments among them. They cast lots for my vesture. That was Christ speaking in David.
Kristo moto azalaki kolela tango Dawidi akomaki loyembo. Nzambe na ngai, pona nini utiki ngai. Mikuwa na ngai nyonso, bango bazali kotala tala ngai. Batoboli makolo na ngai pe maboko na ngai. Bakaboli bilamba na ngai kati na bango. Babwaki mbese pona bilamba na ngai. Ezalaki Kristo koloba kati na Dawidi. Ezali solo.
He was a manifestation of the word. Christ come to fulfill them things that have been spoken by the prophets because the word was with the prophets.
Azalaki komoni sama ya liloba. Kristo ayaki pona kokokisa makambo yango oyo basakoli balobaka. Poli loba ezalaki elongo na basakoli.
He said that in the lesson last night, that he come to fulfill what the prophets had said about him, because they had the word. And Elijah was God's prophet, the word of that day.
Alobaki yango na litea ya lobi na pokwa ete ayaki po na koko kisa makambo basa koli balobaka po na ye. Po bazalaki na liloba. Pe Elia azalaki mosakoli ya nzambe liloba ya elekuwana.
So the Shunammite woman stayed with that prophet until he come and manifested the power of God and laid himself upon the baby and the baby come to life.
Na bongo mwasi mosuneme wana akangama kina mosakoli yango kino tango ayaki kotali sanguya ya nzambe. Amitanda kili kolo na mwana yango pe mwana yango asekwaki.
Now Martha must have recognized this, although she had been busy taking care of a house, dishwashing and so forth. But there she showed her color. She showed really what was in her.
Sikawa malata asengelaki kososola yango ata azali na mosala mingi ya kotala makambo ya ndako. Kosukola basani pe bongo na bongo, kasi kuna amitalisaki penza polele. Atalisaki penza oyo ezalaki kati na ye.
She went to get him immediately. If God was in Elijah, God had to be in Christ.
Amen.
Because he had proved that he was that person. Amen. How like that determination.
Akendaki kokutana na ye mbala moko. Soki nzambe azalaki kati na Elia, nzambe asengelaki kozala kati na Kristo. Po atalisaki polele ete ye azalaki moto yango. Amen. Nasepelaka na yango. Molende ya ndenge wana.
She goes to him. She had to get to him. And she find out there. As she got to him, knew him. Now remember, knew that he had never changed, that God never changes his program.
Akendeki kokutana na ye. Asengelaki kokoma epai na ye. Pe amonaki kuna tango akomaki epai na ye, sikawa bomikanisela. Ayebaki ete abongwanaki ata mokete. Ete nzambe abongolaka mwango na ye ata mokete.
If he was in Elijah and could raise the dead, he was in Christ and could raise the dead. No, he had not, because it's the same God. Amen. Neither has he changed yet.
Amen.
Just as much God tonight as he ever was. He's the same yesterday, today, and forever. He changes not.
Soki azalaki kati na Elia pe akokaki kosekusa mukufi, azalaki kati na Kristo pe akokaki kosekusa mukufi. Ata asalaki yango na inote. Po ezali nzambe yango moko. Abongwani pe na ino ata mokete. Azali bobele nzambe yango na pokwa oyo ndenge azalaka. Azali motindo moko lobi lelo pe libela. Abongwana kate.
And he knew, she knew that it was in him. Watched just in a few minutes, it proved it. When she said something to him about her brother, and she said, Lord, I believe that you are.
Pe ayebaki ete ye, ayebaki ete ezalaki kati na ye. Bota la malamu, na miniti mokendenge etalisa maki polele tango, ayebisaki ye likambo ya ndeko na ye ya mobali, pe alobaki. Kolo na nandimiete ezaliyo.
And he said, I am the resurrection and the life. Though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Pe alobaki, ngai nazalili sekwa pe bomoi. Ata akufi, kasi akozonga na bomoi. Pe moto nyonso azali na bomoi pe andimeli ngai akokufate.
I am. That's I am as in the burning bush with Moses. I am the resurrection. I am the life. I was the one. I am still he. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Nazali. Yende nazali oyo azalaki nanzete epelaka moto. Elongo na Mose. Nazali lisekwa, nazali bomoi, nazalaki etutu, nazali bobele ye, nazali lisekwa pe bomoi. Ye oya kondimelangai ata akufi, kasi akozonga na bomoi. Moto nyonso azali na bomoi pe, andimelingai akokufate.
After this great assurance that she had that he was the promised word when he said, being a prophet, he could not lie. Therefore, he, when he said, I am the I am, he that... As the resurrection life.
Sima na kondimisa mamonene oyo azalaki na yango, ete azalaki liloba ilaka maka, tango alobaki, lokola musakoli, akokaki kokosa te. Yango wana ye tango alobaki, nazali oyo nazali, nazali ye oyo azali lise kwa pebo moi.
She said, I believe that you are the one, the Son of God that was to come into the world. Although my brother's dead laying out there in the grave, his body has decaying now, but even now, whatever you say, it'll come to me.
Alobaki nandimie tezali yo mwana na nzambe oyo asengela ki koya na mokili. Atende konangaye asili kokufa, azali kuna na kunda, azali. Nzoto na ye ezali sikawa kopola. Kasi ata sikawa likambo nyonso okoloba ekoko gisama ya solo.
All she wanted was to hear him say it.
Amen.
Oh, Martha, where are we tonight? Just speak the word, my servant will live. Just hear him say it.
Nyonso oyo alingaki ezalaki koyoka ye koloba yango. Amen. Oh, malata, tokomi wapi na pokwa oyo? Loba bobele li loba mosali na ngai akobika. Bobele koyoka ye koloba bongo.
They might have come told her, he said it, but here he was himself. Oh, God, open blinded eyes that they might be able to see when he in his presence speaks the word. Always is manifested.
Bakokaki koya koyebisa ye ete alobaki bongo, kasi azalaki wana ye moko. Eh, Nzambe. Fungola miso oyo ekufa. Po bako kakomona. Tango ye na bozali na ye alobili loba. Eko kisa makatango nyoso.
She said, whatever you ask God, God will give it to you. Just let me hear. She wanted to say the word. That's all she wanted to hear. Just get the word. That's all she needed was hear him say he'd do it.
Alobaki likambo nyoso ko senga na nzambe. Nzambe akopesa yo yango. Loba bobele koloba po na yoka. Alingaki ete aloba liloba. Yangonde nyonso ye alingaki koyoka. Bobele kozwa bobele liloba. Yangonde nyonso asengelaki na yango. Ezalaki ete ayoka ye koloba ete akosala yango.
And he would have done it right then. But to see by the vision that the Father had showed him, he had to be standing by the grave.
Pe akokaki kosala yango mbala moko. Kasi bomoni na emono neli oyo tata asila kiko la kisaye, asengila kiko tele mapembeni na nkunda.
Oh my, hold your faith! God's working everything right. It'll be all right. Just wait till she got to the grave.
Oh la la, simba kondima na yo. Nzambe azaliko tambwisa makambo nyonso malamu. Eko zala malamu, zela bobele kino akoma na kunda.
Notice, she could just get him to say it. Even when he was yet all hopes gone, all everything he was dead, rotting in the grave, but just hear him say it's all she wanted.
Botala, akokaki kosala ete aloba yango atatango ye azalaki na ino. Bakomaki na suka, makambo nyonso penza. Akufaki azalaki kopola na kati ya kunda. Kasi bobele koyoka ye koloba bongo, yangonde nyonso oyo alingaki.
Now, when he said, I am the resurrection life, she believed it. She believed it. Now notice, now she had to believe for the impossibles. When she heard him say, I am the resurrection life, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Sikawa, tango alobaki, nazali lise kwa pebo moi. Andimaki yango. Andimaki yango. Sikawa botala. Sikawa asengela ki kondi mama kambo mako kiko sale mate. Tango ayoka ki ye koloba. Nazalili se kwa pe bomoi. Ata asili kokufa kasi ya kozonga na bomoi. Pe moto nyonso oyo azali na bomoi pe andimeli ngai akokufa te.
Said, do you believe this? And she said, yes, Lord. I believe it. I believe that you are the Son of God that was to come into the world. I like that.
Alobaki, ondimi yango. Pe alobaki, iyo nkolo, nandimi yango. Nandimi ete ozali mwana ya nzambe oyo asengela kikoya na mukili. Nasepelaka na yango.
I like that. I've said this before. It might stand again now. I was talking to a woman not long ago, it's a certain church that I mentioned a while ago, that doesn't believe that he was God, his deity, he was just a prophet, an ordinary man.
Na sepelaka na yango, na sila koloba likambo oyo liboso, eko kipe ko zala mala musikawa, na zala iko solo na mwasi moko kala mingite, ezala ki lingomba moko oyo na uti kotanga kombo na yango oyo. Bandi makate ete azala ki nzambe, bonzambe na ye. Azalaki bobele mosakoli moto lokola bato nyonso.
He was that, truly. He was that plus God. See, he was the manifestation. Jesus is the body, the boy, the man. God was what dwelt in him. God was in him. He was a God-man. He was a man, yet he was a God manifested in flesh.
Azalaki yango ya solo. Azalaki yango kobakisa Nzambe. Bomoni, azalaki kotali sama. Yesu azali nzoto mwana mobali moto. Nzambe nde azalaki kofanda kati na ye. Nzambe azalaki kati na ye. Azalaki nzambe moto. Azalaki moto. Kasi azalaki nzambe oyo atalisami na musuni.
When we see Jesus, we see God. That's what he said. When you see the Father, see me, you see the Father. Because he was a reflection, because he was the Word. Yes. Amen. That was in the beginning.
Amen.
Tango bomoni tata, bomoni ngai. Bomoni tata. Pambate azalaki etaliseli. Po azalaki liloba. Amen. Oyo ezalaki nebandeli. Amen.
He called the prophets God. Do you know that? He said, you call them God, who the word of God come to you. How do you condemn me when I say I'm the Son of God? Because the same word said it would be there. And there's the word made manifest again. And still, they wouldn't believe it.
Abengaki basakoli nzambe. Boyebi yango, alobaki. Babenga kabango nzambe, baoyo liloba na nzambe, eyaka na bango. Ndenge nini bakokiko kwe isangai tango na lobi na zali mwana na nzambe. Pamba te liloba yango moko elobaki ete akozala wana. Pe tala liloba oyo etalisa mili susu kasi ata bongo bazali kondima yango te.
This woman said to me, I can prove. You said, I like to hear you preach, but there's one thing you do too much. So what's that? Said you brag too much on Jesus.
Mwasi yango alobaki na ngai. Nakokiko talisa yo yango. Alobaki nasepela ako yoka yoko teya. Kasi olekisaka nelo na likambo moko. Eh, likambo nini? Alobaki, okumisaka Yesu mingi koleka.
I said, I hope that's all he has against me. She said, I said, I hope that's all the fault he can find in me. I said, if I had 10,000 tongues, I could not speak enough. Oh my, what are you?
Nalobaki, nabanzi ete yangonde likambo nyonso oyo akotele melangai tango akoya. Pe alobaki, nalobaki, nabanzi ete yangonde likambo nyonso oyo akoki, Libunga oyo akomona kati na ngai na lobaki soki nazalaki na ndemo koto zomi na kokaki ata koloba te ndenge esengeli oh lala oyo ye azali.
She said, but you make him God. I said, he was, or if he was, he's the greatest deceiver the world ever had.
Alobaki kasi yo okomisaka ye nzambe na lobaki azalaki nzambe to soki azalaki yango te azalaki mopengusi ya monene koleka oyo.
She said he was a prophet. I said he was a prophet. That's true. A God prophet. The fullness of the word. The prophet just had the word come to him. That's what made him a prophet. But he was the fullness of that word.
Alobaki, azalaki mosakoli. Alobaki, azalaki mosakoli. Ezali solo, mosakoli nzambe. Litondi ya liloba. Mosakoli azalaki bobele na liloba oyo eyaki epai na ye. Yangonde ekomisiye. E komisa kiye mosakoli. Kasi ye azala ki litondi ya liloba yango.
And she said, I can prove. She said, you make him divine. I said, he was divine. She said, he can't be divine. I said, but he was.
Pe alobaki, nakoki kondimisela yo. Alobaki, yo okomisa kaye nzambe. Nalobaki, azali nzambe. Pe alobaki, akoki kozala nzambe te. Nalobaki, ye, kasi azala ki yango.
She said, you said you believe the Bible. I said, I do. She said, I'll prove to you by your own Bible that he wasn't divine. I said, do it. If the Bible says so, then I'll believe it. Because I'll believe the word is right.
Alobaki, olobaki eto ndimaka Biblia. Nalobaki, iyo. Alobaki, nakondimisela yo na Biblia na yo moko ete, azalaki nzambete. Nalobaki, sala yango, soki Biblia elobi bongo na boye, nakondima yango, pona ndimaka ete liloba ezali solo.
She said, on the road from down to Lazarus' grave. You remember that in St. John 11? I said, I certainly do, madam.
alobaki na nzela ya kokende na kunda ya Lazaro oyebi yango na Santo Yohane zomi na moko na lobaki iyo na yebi yango malamu madam
said well now on the road down he cried the Bible said he wept I said certainly the Bible said he wept so how could he be divine and weep I said he was human and divine
alobaki sika wana nzela ya kokende kuna alelaki Biblia elobi alelaki Alobaki iyo, Biblia elobi ete alelaki. Alobaki, ndenge nini akokaki kozala nzambe pe kolela. Alobaki, azalaki moto. Moto pe nzambe.
I said, yes lady, you failed to see. He was a man going along there crying with those that were crying. That's right. Grieving with those who grieved. He was a man. But when he straightened his little frail body up and said, Lazarus, come forth. And a man had been dead 4 days. Stood on his feet. That took more than a man. That was God in the man. Who can raise the dead but God? He is the resurrection and the life.
Right. Nalobaki, iyo, madam, ozangi komona, azalaki mo moto, tango azalaki kokende kuna kolela elongo na baoyo bazalaki kolela. Ezali solo, koyoka mawa elongo na baoyo bazalaki koyoka mawa. Azalaki moto. Kasi tango asembola ki mwa nzoto moke na ye, pe alobaki, Lazaro, bima! Pe moto oyo asila ki kokufa eleki mikolo minei atelema ki ngui. Oyo wana esengela ki kozala koleka moto. Ezala ki nzambe kati na moto. Nani ako ki koseku sabakufi so ki nzambe te? Azali lise kwa pe bomoi. Ezali solo.
That night out on the sea, when he was out there tired, laying in the back of the boat, where 10,000 devils swore they'd drown him that night, and that little old boat flopping around like a bottle stopper out there on a stormy sea, them devils thought, we got him now, he's asleep, we'll sink the whole bunch.
Na butu wana na mai na mbu, tango azalaki kuna alembaki pe alalaki na sima ya masua, esika milimo mabeko tozo mibakanaki, kozindisa ye na mai na butu wana pe, Mwa masuwa yango ezalaki kotepatepa kuna lokola lituku ya molangi likolo na mai na mbu ya mopepe makasi. Milimo yango mabe emilo belaki. Tozuye sikawa. Alali pongi. Toko zindi sabango nyonso.
Oh, he was a man tired, but when once aroused, he steady put up on the braille and looked up and said, Peace be still, and the winds and the waves obeyed him. That was more.
Oh, azalaki moto alembaki kasi tango alamuka kimbala moko achaki lokolo na libaya ya masua atombola kimiso pe alobaki kimia fandanye pe mipepe na bambonge etosakie oyo wana ezalaki koleka moto
He was a man when he was hungry, come down off the mountain, look for a piece of bread or something to eat or a fig off of a tree. But when he took 5 biscuits and 2 fishes and fed 5,000, that was God in that man.
Azalaki moto tango ayoka kinzala. Akitaki longwa na ngomba koluka eteni yalipa to eloko ya kolia to mowiti na nzete. Kasi tango azwaki mapa mike mitano na mbisi mibale. Pe ale isaki bato koto mitano, oyo wana ezalaki nzambe kati na moto yango. Ezali solo.
Oh, every man that's ever mounted to a hill of beans believe that. All the poets that believe that. No wonder how one wrote, living he loved me and dying he saved me. Buried he carried my sins far away. Rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day.
Oh, moto nyonso oyo asila kokoma eloko pamba andimaki yango. Bayembi nyonso bandimaki yango. Kokamwa te ete moto moko akomaki. Na bomoi alingaki ngai. Na kufa abikisaki ngai. Na bokundami amemaki masumu na ngai mosika. Na lisekwa alongisaki ngai ofele libela. Mokolo moko akozonga. Oh mokolo ya kembo.
Any fruit whose songs would not sell. One day it staggered under the impact of the Holy Spirit, grabbed the pen. He wrote the inauguration song when he wrote, All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem. Crown him Lord of all. Certainly, that's what we believe he was. Yes, sir.
Edi Peroné, Oyo Banzembo, Naye, Zalaiko, Teka, Mate, Mokolo, Moko, wana azalei kotenga tenga na nguya ya molimo mosantu azwaki ekomeli akomaki loyembo ya ebandeli tango akomaki banso bobele na nguya ya nkembo na Yesu tika ete banje bakumba mela ye boya na motole ya mbokonzi bolatisa ye motole lokola nkolo ya banso aleluya ya solo yango nde biso tondimaka ye azalaki. Iyo.
She's got to believe for the impossibles now. To the modern thinking of that day, so do you have to believe for the impossible to see new life, to see something happen.
Asengelaki kondima makambo makoki kosale mate sikawa kokokana na makanisi ya eleko wana. Ndenge moko pe bosengeli kondima makambo makoki kosale mate pona komona bomoi ya sika. Pona komona likambo kosalema.
But if he recognized, she recognized him to be the Word, then the impossibles can take place because he is a creator and will stand by everything he said. And all things are possible to them that can believe. That's his word.
Kasi soki, asosolaki ete ye azali liloba bongonde makambo makoki kosalema te ekoki kosalema po azali mokeli. Pe akokokisa makambo nyonso oyo alobaki. Pe makambo nyonso ekoki kosalema na ba oyo bakoki kondima. Ezali liloba na ye.
But the impossibles are made manifested when God is stuck in his word. Yes, sir. When God is stuck in his word, the impossibles are made manifest. When God says it'll be, then you take that word and watch what the impossibles happen. It certainly will.
Kasi makambo makoki kosalema te emonisamaka polele tango moto akangi Nzambe na liloba na ye. Iyo, monsieur. Tango moto akangi Nzambe na liloba na ye, makambo makoki kosalema te ekomonisama polele. Tango Nzambe alobi ete ekosalema bongo, kangama na liloba yango pe okomona likambo makambo makoki kosalema te ekosalema. Na tembe te ekosalema.
But notice, even in all that she said, even now Lord, whatever you ask God, God will do it. She knew that she could just get that word to come from him. That's all she needed to do, was get that word.
Kasi botala, ata na nyonso wana alobaki, ata sika wankolo, likambo nyonso kosenga na Nzambe, Nzambe akosala yango. Ayebaki ete, akokaki penza kozwa liloba yango, kobima na monoko na ye, yango nde nyonso oyo asengelaki kosala. Ezalaki ete azwa liloba yango.
Yes, it was her darkest hour, and Jesus come along and called. Oh, what a thing they saw, a resurrection.
Iyo. Ezalaki tango na ye ya molili koleka. Pe Yesu ayaki pe abengaki. Oh, likambo nini bamonaki. Lisekwa.
Let's look at some more where the dark hours come. There was a man one time named Job, one of the oldest prophets in the Bible. He was a great man. He had loved the Lord. And he'd done all he knew how to do. And Satan desired to sift him.
Totala makambo mosusu esika ba tango ya molili eyaki. Ezalaki na moto moko na tango moko kombo na ye Yobo. Moko na basakoli ya kala penza na Biblia. Azalaki moto monene. Azalaki kolinga Yawe. Pe azalaki kosala nyonso oyo akokaki kosala. Kasi Satana alingaki kopupula ye.
So he said to God one day, yeah, God said to him, brother, where have you been? Satan said, oh, walking to and fro and up and down on the earth. He said, have you considered my servant Job? There's none like him in the earth. He's a perfect man.
Nabongo mokolo moko alobaki na Nzambe. Iyo, Nzambe nde alobaki na ye. Outi wapi Satana? Alobaki, oh, kotambola tambola na mokili. Alobaki, okanisi na motema na yo likambo ya mosali na ngai Yobo. Na mokili moto lokola ye azalite. Azali malamu be.
Oh, he said, sure, you give him everything, do everything for him. Certainly, he's a great man. But let me have him one time. I'll change the tune. I'll make him curse you to your face. He said, you can't do it. That's his confidence in a believer.
Oh, alobaki, ya solo, osili kopesa ye biloko nyonso. Osaleli ye makambo nyonso, na tembete. Azali moto monene. Kasi pesa ngai ye naino. Na kubongo la makambo. Na kusala ete ala kela yo mabe na miso na yo. Alobaki, okokoka kusala yango te. Atiaka motema na ye na mundi.
Wow! He's infinite, he's eternal. He knows the end from the beginning. He knows Satan couldn't do it, for he is the word. He knew what Job would do.
Pona nini? Azangi suka. azali seko ayebi suka longwa ebandeli. Ayeba kete satana kokoka kosala yango te, pamba te azali liloba, ayeba kili kambo nini yobo akosala.
I remember Job, he broke him out in boils, killed his children, took everything he's had, his health was gone, even his comforters came and they couldn't do nothing but just accuse him of being a secret sinner.
Sika wabomi kanisela, yobo abwakela ki yebo kono yaba bibon. Aboma kibana na ye, abebisa kibiloko na ye nyoso, azala kilisusu na nzoto kolongono te, ata tango bato ya kobondisa ye bayaki, bakokaki kosala eloko mosusu te bobele kokosela ye na koloba ete azala ki mosumu kina nkuku.
And old Job got in such a place until he got so distressed. You have to get in distress first. You have to get to a time where you're to end the road.
Pe mobange yobo akoma ki penza na esika oyo azanga ki penza elikia. Osengeli liboso kokoma kozanga elikia. Osengeli kokoma na tango moko oyo okomi na suka ya nzela.
Job got into the end of the room when he said, cursed be the day that I was born. May the sun not even shine. And may the moon not shine for the night. May the name never be called. And in that distress, then Jesus came along.
Yobo akoma kina suka na nzela tangwa lobaki. Tika ete mokolo na bota maki elakila mamabe. Tika ete moi engenga tate. Pe tika ete sanza engenga tena butu yango. Tika ete kombo na yango etanga mata mokete. Pe kati na kozanga elikia wanande Yesu ayaki.
He looked down and said, I see a mare, flower die, it rises again in the spring. If a tree blows down, it comes up again through the scent of water.
Akitisa kimiso na ye pe alobaki. Na moni moto. Soki felele kufi, ese kwa kanatango na mbula pe moi. Soki nzete kwe isami, etele makalisusu na ntsolo ya mai.
You seen all bodily life living again, but said a man lay it down. He giveth up the ghost. Where is he? He knew he was an old man.
Amona kindenge milona ezonga kanabo moi. Kasi alobaki, soki moto alali, akati motema. Azalaka wapi? Ayebaki ete, azalaki mobange.
He said his sons come to mourn over him and he perceive it not. Oh, that thou would hide me in the grave and keep me in the secret place that thy wrath be past. Point me a time and set me a time.
Alobaki, bana na ye mibali bako yako lela ye, kasi akomona yangote. Oh, tika ete obomba ngai na kundape, obatela ngai na isika yankuku, kino kanda na yo ekoleka. Chela ngai tango pe, katela ngai tango.
We went going on like that talking. He is at the end of his distress. What would happen?
Tokende kipe akoba kibongo koloba bongo. Akoma kina suka ya kozange likia na ye. Likamboni neko salima.
The leaves live, come back in the trees. The flowers come back again. Everything else come up. But a man layeth down. He giveth up the ghost. He was in distress. He didn't know what could happen to him. And him at that age, when he did, then Jesus came along. God poured his head towards the sky. And he saw Jesus coming in the last days.
Kasa ezalaka na bomoi, ezongaka na banzete, pe bafelele ezongaka, biloko mosusu nyonso bimaka. Kasi moto alali pe akati motema. Azanga ki elikia. Ayeba kite likambo nini ekoki kokomela ye. Wana akoma ki na mibu wana. Na tango wana Yesu ayaki. Nzambe atalisa ki ye likolo, pe amona ki Yesu azaliko ya na mikolo ya suka.
Darkest of hour, when his wife said, curse God and die the death. Yet he said, woman, thou speakest like a foolish woman. The Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord.
Na tango ya molili koleka oyo mwasi na ye alobaki. La kela nzambe mabepe kufa na yo. Kasi alobaki. Mwasi ozali koloba lokola mwasi ya elema. Yawe apesaki, pe yawe abotoli. Kombo na yawe ekumisama.
Even his wife turned him down, his church turned him down, everybody turned him down. That dark hour where he didn't know where he was going from there, Jesus came along.
Ata mwasi na ye aboyaki ye, lingomba na ye aboyaki ye, bato nyonso baboyaki ye. Na tango yango ya molili oyo ayebaki te esika autaki, Yesu ayaki.
Then he screamed out, I know my Redeemer liveth. And at the last days, he'll stand up on the earth and though at the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God whom I shall see. In his darkest hour, Then Jesus come along. Yes, sir.
Na bongo agangaki. Na yebi ete mosikoli nangai azali na bomoi. Pe na mikolo ya suka akotele malamputulu. Pe aten kusu ya loposo nangai ekosila ko bebi sanzoto oyo. Kasi na mosuni nangai na komona nzambe. Oyo ngai moko pe na komona. Na tango na ye ya molili koleka nde Yesu ayaki. Iyo mesye.
Moses. For Moses, the darkest hour come for him in Israel. He was right in the line of duty. Met God up there in the bushes and said, I am the I am.
Mose. Pona Mose, tango ya molili koleka ekomela kiye na Isalaele. Azalaki penza na molongo ya kosala mosala na ye. Akutalaki na nzambe kuna na esobepe alobaki. Nazali oyo, nazali.
He went down and fought through all kind of impersonations of Jambres and Jambres, trying to impersonate his word. All this, he stood true to God. He finally got Israel to believe.
Akendeki pe abundisa maki na lolenge nyoso ya komekola ya yanena ya mbele, oyo bazalaki koluka komekola mosala na ye. Na nyoso wana, atikala kisembo na nzambe. Suka suka, andimisa ki Isalaele.
And here he comes out of Egypt. Going up to the promised land where God said, you worship me on this mountain. That was the word of God.
Pe awa bimaki na ezipito kokende na mboka ya elaka. Esika nzambe alobaki, boko kumba melangai na ngomba oyu. Yangonde ezalaki liloba na nzambe.
Moses knew he had to go to that mountain. God said so. No Pharaoh can kill him. No devil can kill him. Nothing can kill him. He's coming to that mountain. I feel religious.
Mose ayebaki ete asengela kiko kende na ngomba yango. Amen. Nzambe alobaki bongo. Falo moko te akokiko bomaye. Molimo mabe moko te ekokiko bomaye. Eloko moko te ekokiko bomaye. Azali koya na ngomba yango. Amen. Alleluia. Na miyo kilo kola mosambeli.
He's going to that mountain sore. We are on a road to glory. Nothing's going to stop him. No, God's going to vindicate his word. I don't care what takes place. He's going to do it anyhow.
Azali kokende na ngomba yango. Biso peto zali kokende na nkembo. Eloko moko te kopekisa biso. Te, monsieur. Nzambe akotato la liloba na ye. Atali kambo nini ya kosalema. Akosala yango. Atandenge nini.
Yes. On his road, right in the path of duty. Here he is hemmed in between the mountains. He listens and hears a roar behind him. What is it? Pharaoh's chariots for the thousands. Coming armored with spears and things to ride him down and trample him down. There's the Red Sea heading cut off.
Iyo. Nanzela na ye. Nanzela ya musala. Ye oyo, azingami katikati na bangomba. Ayoki penza makelele simanae. Ezali nini? Makalo ya falo. Koto na koto. Ezalaki koya. Nabi bundeli pe makonga na biloko mosusu. Pona konyata bango pe kofina bango nase. Mai na mbu motane yango wana. Ekangaki enzela.
What did he do? He got distressed. The people all screaming, oh, we're in for it now. Pharaoh will kill us. The swords will be run through us. Our babies will die here in the wilderness. Moses cried out, oh God! And then Jesus came on the scene.
Asala kinini? Akoma kina kozanga elikia. Bato nyoso bazalaki kuganga. Oh, to baby na biso sikawa. Falo akoboma biso. Mipanga na bango ekotobola biso. Bana na biso bakokufa awa na biliki. Mose abelelaki, eh nzambe. Na sima Yesu akotaki na mosala.
He was a pillar of fire. That's right. He come down and he hung between him and the danger. Amen. He's our go-between. He's a stand-between. Amen. A mediator.
Azalaki likonzi ya moto. Ezali solo. Akitaki pe atelemaki katikati na ye na likama. Amen. Azalaka katikati na biso. Atelemaka katikati. Amen. Molobeli.
There he stood, standing there, darkness to the Egyptians, those who were coming to try to do something about it. He was light to them to walk by.
Kunande atelemaki wana, molili ngambo na baezipito, baoyo bazalaki koyako luka kosala likambo po na yango. Azalaki pole na bango po batambola na yango.
And in the morning when the wind started blowing real hard that night, then What did he do? He had come in the form of the pillar of fire. Remember, he's still that pillar of fire. Yes, sir. When he was on earth, he said, I come from God and I go to God.
Boye na tongo, tango mupepe bandaki ko pepa makasi penza, na butu wana, na tango wana, asala kinini? Asila kikoye na lolenge ya likonzi ya moto. Bomi kanisela, azala katango nyoso likonzi ya moto yango. Iyo mese, tango azala ki na mokili, alobaki na uti na nzambe, pena kei na nzambe.
And after his death, burial, resurrection, ascension, St. Paul on his road down to Damascus, he was struck down by that pillar of fire.
Pesi manaliwa kukunda malise kwa peko neto la manaye, Santu Polo na nzela ya Damaseke likonzi na moto, yangonde kweisa kie na se.
Remember, he was a Hebrew. He would not say this. He said, Lord, who are you? Capital L-O-R-D, Elohim. Who are you, the persecuted? He said, I'm Jesus. Amen.
Bomi kanisela, azalaki mwebele, alingaki kolobate ete, alobaki, kolo, yonani, na monene, N-K-O-L-O, Elohim. Yonani oyo nazali konyokola, alobaki, nazali Yesu. Amen.
Hallelujah, he's the first of the last. A little while in the world, see if you more yet you'll see me. I'll be with you even in you.
Hallelujah. Azali moto ya libosupe moto ya suka. Azali bobele motindo moko. Si matango moke pe mokile komona ngai lisusute. Kasi bino bo komona ngai. Na kozala ilongona bino pe kati na bino.
The same pillar of fire, the same God, doing the same thing with the same promise. Amen. Amen. Making his word manifested. I am the resurrection life. I'm he that was, he that is, and he that shall come. Yes, sir.
Likonzi na moto yango moko, nzambe yango moko oyo akosala likambo yango moko. Na elaka yango moko. Amen. Azali kotali saliloba na ye polele. Nazali lise kwa pebo moi. Nazali ye oyo azalaki. Ye oyo azali pe, ye oyo akoya. Iyo, monsieur.
Your fathers eat men in the wilderness. He said, they're everyone dead. But I am that I am.
Iyo, batata na biso baliaki mana na biliki. Alobaki, bango nyonso bakufaki, kasi, nazali ye oyo nazali.
Moses in the burning bush, that was the I am. He's still the I am, not I was, I am. Present tense, all time.
Mose, nanzete ezali kopela moto. Ezalaki nazali. Azali bobele nazali. Nazala kite, nazali, eleko bebe, tango nyoso.
We find out here that Moses is backed out into this corner, and the Christ had come down. Now the Bible said that Moses esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
Tomoni awa ete Mose akake maki na litumu oyo, pe Kristo asila kiko kita. Sikawa Biblia elobaki yango ete, Mose amona kiete ete soni ya Kristo ezali bozwi mingi koleka biloko ya mutuya ya Ezipito.
The reproach of Christ. Christ was the anointing, the logos that went out of God. The angel. Any Bible reader knows that angel was Christ.
Soni ya Kristo. Kristo azalake pakolami logos oyo ebimaki longwa na nzambe. Mwanje motangi nyonso ya Biblia ayebi ete mwanje yango ezalaki Kristo.
And there he was in the wilderness, and he came on the scene in the form that he was supposed to be manifested in. Amen. Glory to God! Amen. He comes today in the form, the same Christ manifested in.
Pe azalaki kuna na biliki pe akotaki na musala. Na lolenge oyo asengelaki kotali samana yango. Kembo na nzambe. Ayele lo na lolenge yango. Kristo yango moko kotali sa mapolele.
He told him he'd take him out. He was doing it. There he come to stand by his word to vindicate it. Then after he'd done come like he did to Martha, then he called. He said, Moses, why are you crying to me? Speak to this people that you go far.
Ayebisaka bango ete akobimisa bango. Azalaki kosala yango. Ayaki wana pona kokokisa liloba na ye. Pona kotatola yango. Na bongo. Sima na yeko ya ndenge asala kina malata na sima abenga ki alobaki. Mose, pona nini ozaliko bele langai? Loba na bato yo ete bokende liboso.
That dark hour, the Red Sea opened up and they went across. Amen. On their journey to fulfill the Word of God. Yes, at Moses' darkest hour, then Jesus come along. We got time now, and he called Moses.
Na ngonga ya molili wana mbu motane fungwa makipe bakatisaki kokoba na mobembo na bango pona kokokisa liloba na Nzambe. Iyo na ngonga ya molili koleka ya Mose nde Yesu ayaki. Tokomi na tango sikawa pe abengaki Mose.
We want to draw your attention to another little man. His name is Jairus. There's so many of them in the world today. He was a secret believer.
Tolingi kobenga bokebi na bino na moto moke mosusu kombo na ye ya ilo. Ezali na mingi na bango penza na mukili lelo. Azalaki mondimi ya kubombama.
He loved Jesus, he'd heard about him, he believed him, but you see he had already joined himself to an organization.
Alingaki Yesu, asilaki koyoka sango na ye, andimelaki ekasi bomoni, asilaki komi koti sana ebongiseli moko.
He couldn't come out and confess it. He believed it, but he couldn't confess it. So he had done joined up with the unbelievers.
Iyo, akokaki kotalisa yango polele te. Andimaki yango, kasi akokaki kotatola yango te. Na bongo asilaki kosangana na bazangi kondima.
But he really believed it, but a man gets in that shape, sometime God brings him to the showdown. Yeah. It's in distress, it's when we really show our colors, what we really are.
Kasi ya andimaki yango penza, boyebi. Soki moto akomi na lolenge wana, tango mosusu Nzambe amemaka ye na kosukisa likambo. Ezali na tango ya kozanga elikya nde, totalisaka penza lolenge na biso. Eloko nini tozalaka penza.
So there was, he's already joined up to the unbelievers that he'd done, went over and put his name on the book and so forth, and he was a priest, and so he just couldn't hardly make a confession because that was his meal ticket. So, but he still believed Jesus.
Na bongo, yewana asilaki kosangana bazangi kondima. Pe asilaki kokende kokomisa kombo na ena buku. Pe bongo na bongo. Pe azalaki nganga Nzambe. Na bongo, ezalaki pasi penza po na kotatu la polele. Po yangonde ezalaki koleisa ye. Kasi ata bongo, akobaki kondimela Yesu.
One day his little girl got sick. All my, no doubt, a man like that would call the doctor. Physician come, attended to the child, her fever got worse and worse. After a while she got so hot and everything, she finally got at the point of death.
Mokolo moko mwana na ye ya mwasi ya belaki. Oh la la. Ye na tembete moto yango soki a ndenge wana asilaki kobenga monganga. Monganga yaki asalisaki mwana yango. Moto na nzoto na ye kobaki kokoma makasi. Sima na tango moke akoma kina moto mingi penza. Pe nyoso wana suka suka akoma kipene na liwa.
He was in distress. He had to do something. He just didn't know what to do. Now, he thought if I could only find him wherever he is.
Akoma kina suka ya ilikia. Asengla kiko sala likambo moko. Ayebaki penza likambo ya kusala te. Sika wa milo belaki. So kina kokibu bele komona ye. Ata azali wapi.
Now, he never waited until it got night time. Like Nicodemus did to have a private interview. Time was for action. The time had come for action. And he must act then.
Sikawa, azelaki ata mokete butu einda, lokola Nikodem. Po basolo la bobele bangomi bale. Tango, ekomaki ya kosala likambo. Ekomaki tango ya kosala likambo. Pe asengelaki kosala yango mbala moko.
I think, brother, sister, the same is now. The time has come for action. Amen. The time has come to believe or don't believe.
Amen.
That separating line comes to every man and woman. It comes to every child.
Pende komobali nde komwasi na kanisi ete ezali ndenge moko sikawa. Tango ya kosala likambo ekoki. Ekomi tango ya kondima to kozanga kondima. Ndelo ya kokabwana. Ekomelaka mobali pe mwasi nyoso. Ekomelaka mwana nyoso.
Sometimes when you pass that line, there's only one thing left, that's judgment. When you pass between mercy and judgment, when you pass that line.
Mbala mosusu tango okokati sandelo yango, ekotika la bobele eloko moko, ezaliko sambi sama. Tango okomi kokati sa katikati na mawana kosambi sama, tango okati sindelo yango.
Remember, he got in distress. He didn't know what to do. There stood his priests, all the rabbis standing around him. The fellowship was with him. All down there watched his little girl die.
Bomi kanisela. Azanga ki elikia. Ayeba ki likambo ya kosala te. Banganga Nzambe na ye bazala ki wana. balabi nyonso bazalaki zonga zonga na ye. Bandeko ya lisanga bazalaki elongo na ye. Bango nyonso bazalaki wana kotala ndenge mwana na ye ya mwasi azalaki kobunda na liwa.
The doctor stand on the outside with his hands folded, shaking his hands. I'll give every medicine I don't know. And still, see, it was Jesus working all the time. Jesus is doing this for a purpose to bring the color out of that little fellow.
Monganga atelemaki na libanda, azingaki maboko na ye. Koningisa maboko na ye. Na pesi ye kisi nyonso oyo, na kukaki kopesa ye kasi. Bomoni, ezalaki Yesu nde azalaki kosala tango nyonso wana. Yesu azalaki kosala yango na tina moko po na kotalisa polele nini ezalaki kati na moto wana.
And you all I see him go get his little black hat and pull it on, put his little priest coat on. Where are you going? I'm hurting down the river. I'm going after him. Oh my! Where he went?
Sima na tango moke, na koki komona ndenge akendeki kozwa mwa ekoti na ye ya moindo pe alataki yango, alataki mwa kazaka na ye ya nganga nzambe. Okei wapi? Nazali, na yoka kiete, azali kuna na ebali. Na kei koluka ye, oh lala, asi minzela akei.
In the hour of distress, he had to make a decision that his child die, or he know that was a manifestation of the word.
Na tango wana ya kozanga elikia, asengela ki kozua mukano. Kotika mwana na ye kokufa, to ayeba kiete kotali sama ya liloba ezalaki.
He was a priest and he had read the word. And he knew that that was God's manifestation. God was in Christ, reconciling the world to himself.
Azalaki nganga nzambe, asilaki kotanga liloba pe ayebaki ete oyo wana ezalaki kotalisama ya nzambe. Nzambe azalaki kati na Kristo kozongisa mokili na boyokani na ye moko.
He knew that. And he was forced to the issue. He had to make a mistake. Let his child die or make his confession. When he got in that distress, it was about that time that Jesus came along.
Ayebaki yango, pe atinamaki kondimali kambo yango. Asengela yiko sala libunga kotika mwana na ye, kokufa toko tato la polele. Tango akoma kina kozanga elike yango, ezalaki na tango wana penzande Yesu ayaki.
He went to see him. He said, I'll go with you, whatever you say. And on the road, here come a runner, the dark thing there, and made his confession. And he believed him. He'd done excommunicated himself and put himself in public eyes and that he was a believer on Jesus.
Akenai kukuta anaye, alobaki, alobaki, na kolanda yo na makambo nyonso koloba. Pena nzela moto moko ayaki na lombangu, likambo ya molili wana. Asila kiko tato la polelete andimela kie, na tango wana asila kiko mibwakama, libanda pe komitalisa na miso ya bato nyonso ete azalaki mondimi ya Yesu.
And here come a runner said, don't bother nobody because your girl's already died. She died yesterday. She's already dead. Don't fool with it no more.
Pe moto oyo ayaki mbangu alobaki. Kotungisa moto moko te. Po mwana na yo ya mwasi asili kokufa. Akufa kilobi. Asili kokufa. Te komitungisa lisusu pona yango te.
And always a little heart like to fail, but he looked to see those eyes of Jesus and said, didn't I say to you? Don't fear if you want to see the glory of God. What you scared about? I've already told you I would go.
Pe oh, mwa motema na ye lingaki kukangama. Kasi atala ki pe amona ki miso ya Yesu alobaki. Na ibisa kiyo yangote. Ko bangate. Soki olingi komona kembo na nzambe, ozali na kobanga nini? Na sila ki koyebisa yo ete na kokende.
He's already said he would come. He's already said he'd do this and here he is doing it.
Amen.
Amen. He said he would rise on the scene in the last days and do these things as he did, as we read last night and talked. Here he is doing it. What are you scared about?
Asila ki koloba ete akoya. Asila ki koloba ete akosala likambo oyo. Pe ye oyo azali kosala yango. Amen. Aloba ki ete akokota na mosala na tango ya suka. Pe akosala makambo oyo. Ndenge asala ki. Ndenge totanga ki. Pe tolobela ki yango lobi na pokwa. Ye oyo azali kosala yango. Bozali kobanga nini?
Remember, when he came and he called her from the dead. He came on the scene and called her from the dead.
Bomi kanisela, tango ayaki, abenga kiye longwa na bakufi. Akota ki na mosala pe abenga kiye longwa na bakufi.
Old blind Bartimaeus one time hit his darkest hour. Jesus was down there organizing a full gospel businessman's breakfast down there in Jericho. And he had Zacchaeus down there. He met him in a tree down the street. So when he was, he wouldn't organize anything else, I'm sure, see?
Mokolomoko mobange mokufi miso balatimai akoma kina tango na ya molili koleka. Yesu akendeki wana, babongisa kibele ya tongo ya bato na mombongo ya litondi ya sango malamu, kuna na na Yeliko, pe azala kina zakai kuna. Asila kiko kutana na ye na nzete na balabala. Bongo tango azala ki nandimiete, abongisa ki makambo mosusu te, bomoni?
So then, when he come down there, and he had him, Zacchaeus, he went with him. Old blind Bartimaeus had been blind since his little boy, so he thought Jesus might come out that gate. He was waiting.
Na bongo tango akoma kikuna azalaki na ye. Zakai akendeke longo na ye. Mobange mokufi miso balatimai, azalaka mokufi miso longwa bomwana. Na bongo amilo bela kiete Yesu, akukaki kobimela na ekuke wana. Pe, azalaki kozela.
After a while, he heard a lot of noise and everybody coming by, and he heard priests saying, "Hey, hey, you going up the hill there? We hear that you raised the dead. We got a whole graveyard full of them up here. If you be the Messiah, come up here and raise these dead." You know that same devil still lives?
Yeah.
In the form of religion, the same way.
Simanatango moke ayoka ki makelele makasi pe batonyo so bazala ki koleka. Pe ayoka kinga nganzambe koloba. Yo moto ozali ko matangomba kuna. Toyoka kiete ose kwisaka bakufi. Tozali na malita mobimba oyo etondi na bango awa. Soki ozali masia, yaka kose kwisa bakufi nyango. Boyebi molimo mabe yango moko ezali na ino na bomoi. Bomoni? Na lolenge ya losambo. Ndenge moko. Bomoni?
If you be the Messiah, you raise the dead, we got a graveyard full of them up here. Come, and all everybody screaming, one hollering Hosanna to the prophet, another hollering this, that, the other, such a confusion.
Soki ozali masia biso, sekusa bakufi, tozali na malita oyo etondi na bango wa waboy. Yaka, pe bato nyonso bazalaki kobanga. Moko azalaki koganga, ozana na mosakoli, mosusu azalaki koganga, boye na boye, to boye. Mobulu penza.
This old blind man thought, "Oh, I missed him. He come out down there and I thought he come here. I've been put in the wrong place." And he got to screaming.
Mobange mokufi miso wana azalaki komilobela. "Oh, nazanga kiye. Abimeli kuna ngai na kanisa kiete akoleka awa. Batia kinga esika oyo sengelite. Pe abandaki koganga."
He thought if he is the word, he's God. He's got to be. So, "Oh, Jesus, thou son of David, have mercy on me." In that hour of distress, he called out.
Ami lobelaki, soki azali liloba, azali nzambe, asengeli kozala yango, na bongo. Yesu, yo mwana ya Dawidi, yo kelanga imawa, na tango wana ya kozanga ilikia, abelelaki.
Now Jesus, if you'll mark him, here was in Jericho, where they said he was sitting, he was 150 yards from where Jesus was, with thousands of people rushing around him. He couldn't have heard that man's cry. No, but he felt it. He stopped.
Sikawa, soki bolingo koma yango awa, Yesu azalaki na Yeliko, esika balobiete afandaki, azalaki na ntaka ya metre mokama na tukumine, longwa na esika Yesu azalaki, baton koto na koto bazali kolanda ye, pe akokaki koyoka koganga ya moto wana te, kasi esimbaki ye, atelemaki.
Amen. I want to preach one of these nights and then Jesus stopped. Oh, and then Jesus stooped. Oh, but when Jesus stopped, what was it? He called him.
Moko na bapokwa oyo na kolinga koteya na sima Yesu atelemaki. Oh, na sima Yesu agumbamaki. Oh, kasi tango Yesu atelemaki, ezalaki nini? Abengaki ye.
The master has come. Don't be where he said the disciples. He called thee. He's calling you. Called him out from that crowd. He does the same thing now. Does it soak in?
Motei asili koya. Kolemba nzoto te. Baye kolibalobaki, abengi yo, azali kobenga yo. Abenga kie katikati na bato nyoso wana. azali kosala ndenge moko sikawa ezali kokota bomoni.
The master has come and called for you, and he called him from blindness to light. And he calls for you. And when he called him, he gave him back his sight.
Motei ayepe abengi yo. Pe azali ko benga longwa, longwa na bokufi miso kino na pole. Longwa na molili kino na pole. Pe abenga kie. Alongwa kina kufa kino na bomoi. Motei ayepe abengi yo. Pe tango abenga kie. Azongi sela kie.
The little woman with the blood issue one time up on the hill had spent all of her money with the doctors. She no doubt had sold the team, had sold the farm, had it mortgaged.
Mokolo moko likolo na ngomba mwasi oyo azalaki na kotanga ya makila asilisa kimbongo na ye nyonso na minganga. Ye na tembete. Basilaki koteka ba ngombe, basilaki koteka bilanga, basilaki kopesa yango na nyongo.
They'd spent all they could with physicians. None of them done her any good. She constantly got worse and worse. The blood wouldn't stop. Constantly on and on it went. She got deeper and deeper.
Basila kiko futa nyonso bakwai ko futa na minganga. Ata moko bango te asunga kie. Bokono na ye ezalaki tango nyonso kokoma makasi. Makila ezalaki kokata na te. Ezalaki tango nyonso kokoba. Azalaki kokoba kobela makasi koleka.
And one day, while sitting there knitting up on the hill from where she lived, she looked down into the valley and she seen a boat come in. Everybody began to run Hosanna to the prophet. She had heard about him. Faith comes by hearing. Now she said, I'll go down and get a look at him.
Pe mokolo moko wana afanda kipe azalaki kolita tiliko, kuna likolo na ngomba, esika azalaki kofanda, abwaka kimiso na lubwa kupe, amona kimasua moko. Bato nyonso babandaki ko potambangu. Ozana na musakoli. Asilaka koyoka sangu na ye. Kondima eutaka na koyoka. Sikawa alobaki na kokende kotala ye.
And when she walked down there and she first got a sight of the word of God manifested in flesh, there's something about his talk and his looks that she knew that was him.
Yes, sir.
Petangwa koma kikuna amona kimbala ya liboso. Liloba na nzambe kotalisa mapolele na nzoto. Elobeli na ye pe lolenge na ye ezalaki ndenge mosusu. Kino asosola kiete ezalaki ye. Iyo, monsieur.
Oh, if I could only attract his attention some way, if I could only touch him in some manner, and she slipped through the crowd and she touched his garment.
Oh, soki na koki bobele kobenga bokebi na ye na lolenge moko. Soki na koki bobele kosimba ye na lolenge moko. Pe ami kotisaki katikati na bato pe asimbaki elamba na ye.
I remember it wasn't her finger that it fell. No, sir, because the Palestinian garment hangs loose. And Peter said, everybody's touch. He said, but this is a different touch. I perceive that I have gotten weak.
Sika wabomi kanisela, ezalaki musapi na ye tende ye ayokaki. Te, monsieur, po bilamba ya bato ya Palestine ezalaka minene mingi. Pe ye, bango ba, pete la lobaki. Bato nyonso basili ko simba yo. Alobaki, kasi oyo ezali ko simba ya ndenge mosusu. Namoni ete na lembi.
Jesus had come. Her money was gone. Everything was gone but in that dark hour when the blood wouldn't stop and the doctors couldn't stop it. Jesus came. What did he do? He called her. Looked around until he found her and he said, you had a blood issue but it stopped.
Yesu asilaki koya. Mbongo na ye silaki nyonso esilaki. Kasi na tango ya molili, wana makila ezalaki kokata na te, pe minganga bakokaki kotelemisa yango te, Yesu ayaki. Pe asalaki nini? Abengaki ye. Atambusaki miso, kino amonaki ye pe alobaki. Ozalaki kotanga makila, kasi ekatani.
He's the same yesterday and forever. And he calls for you. He's come and he called. He called her back to health.
Azali motindo moko lobi lelo pe libela. Motei aye pe abengi yo. Ayaki pe abengaki. Abengaki ye kozonga na nzoto kolongono.
The little woman at the well that we spoke of last night, All hopes is gone. Perhaps maybe her fifth husband had left her, and she just took the sixth one that night, and she was a little doubt about him.
Mwasi oyo azalaki na libulu ya mai, oyo tobelelaki lobi na pokwa, elikia nyonso esilaki. Tango mosusu, ekoki kozala ete mobali na ye ya mitano, asilaki kotika ye. Pe autaki kozwa oyo ya motoba na butu wana pe azalaki na mwa tembe pona ye.
Morally, she was gone. She wanted to be a real lady. She, no doubt she had been reading the Bible. And she was going along there, going up about 11 o'clock. She couldn't come early in the morning when the righteous women come.
Bomoto na ye silaki nye. Azalaki na posa ya kozala mwasi penza. Ye na tembete. Azalaka kotanga Biblia. Pe azalaki kotambola tambola kuna. Na bangonga ya zomi na moko. Akokaki koya na tongo tongo te. Tango basi ya malamu bayaka.
And they packed their water up on their head and the jugs and went back down so she couldn't come mix with them. They had a segregation of that and that day, the right and wrong didn't mix together.
Pe bazalaki komema mbeki ya mai na moto. Pona kozonga. Na bongo ye akokaki koya kosangana na bango te bango bazalaki na bokabwani yango na eleko wana. Malamu na mabe ezalaki kosangana te.
The immoral stayed in their place. So she couldn't come with the rest of them. They wouldn't let her come. So after everybody got their waters and went back, she come for better.
Baoyo yabomo imabe bazalaki kotikala bisika na bango. Bongo ye akokaki koya elongo na bamosusu te. Balingaki kotika ye koyate. Bongo sima na bango nyonso kotoka mai na bango pe kozonga ye ayaki pona oyo. Ya malamu koleka.
And then she come up there with this pot on her head. No doubt she's going along thinking, now the man that I married got a hold of last night, I'm doubting him.
Na bongo akoma kikuna na mbeki na ye na moto na tembete. Azalaki kotambola tambola komilobela. Sika mobali oyo na uti kobala to, oyo na uti kozwa lobi na pokwa. Na ye biye malamu te.
He's a man, he acts so funny, I just don't know about him. I haven't got a chance, I'm ousted from society, and I can't go to those churches, they don't, just look at him. I don't know what to do.
Azali mobali, azali kosala makambo ya ndenge penza, na yebi ye penza te, na zuli baku malamu te, bato bazali koboya ngai kati na bango, pe na koki kokende na mangomba wana te, bako tala na ino e bango. Na yebi likambo ya kosala te.
I'm in distress, and I've been reading the Bible. Surely someday that prophet will come on the scene. Now, I know they claim that there is no such a thing, and this is so maybe 100 years off and 1,000 years off. We've been looking for it for thousands of years. It's never happened yet, so we ain't looking for it now. Everything's so, oh no, we got churches and things. We don't need nothing like that now.
Na komi na suka, pe na zalaki kotanga Biblia na tembete. Mokolo moko, mosakoliwana, akokota na mosala. Sika wana ye biete balobaka ete likambo ya bongo ezalaka te pe ezalaka bongo. Tango mosusu na mibu mokama pe na mibu koto, tosila kozela yango kobanda mibu koto na koto. Kasi ekokisa mina ino ata mokete na bongo tozalili susu kozela yango sika wate. Makambo nyonso komi bongo, ote. Tozalina mangomba pe nyonso wana. Tozalina tina mokote ya makambo ya ndenge wana sikawa.
So it's just going along there thinking, you know, when you think about him, that's when he appears to you. Like we had last night when he was on the road to MS.
Na bongo, azalaki kotambola tambola kuna peko kanisa. Boye bitango ozali kokanisa ye. Ezali na tango wanande akumimoni sana yo. Ndenge tolobaki lobi na pokwa. Tango bazalaki na nzela kokende na emau.
When she thought all those things, she heard a man say, bring me a drink.
Tango azalaki kokanisa makambo yango, ayoka kimoto moko koloba. Memelanga mai ya komela.
What about in her darkest of hours when her morals is gone? Maybe a pretty little lady been turned on the street to live at. Sometimes it's not the little girl's fault, it's her parents' fault. They let her get out like that.
Likambo nini oyo? Na tango na ye ya molili koleka, tango bomoto na ye esilaki nye, tango mosusu azalaki elenge mwasi moko kitoko, oyo abwaka maki na balabala mpona kubika bongo. Mbala mususu ezalaka libunga ya mwana mwasi te. Ezalinde libunga ya baboti na ye. Pona kotika ye kobima ndenge wana.
And there she was, maybe her little curls all hanging down. She was depleted, going along, weary, and nobody had anything to do with her. A child, maybe a big story behind it.
Pe ye wana tango mosusu mwa suki na ye elingama ezalaki kokita, alembaki nzoto azalaki kotambola na bolembu, pe moto moko te azalaki na tina na ye, na bomwana pe tango mosusu ezalaki na makambo mingi sima na yango.
Anyhow, I know one thing, she had read the Bible and she believed the Bible. And there was a little seed laying down in her heart, says, if it ever happens, I'll know it. She was predestinated to that.
Ata bongo na yebi likambo moko, azalaka kotanga Biblia, pe azalaki kondima Biblia, pe ezalaki na mwa momboto moko kati na motema na ye. Koloba, soki likambo yango esalemi na koyeba yango. Abongisa maka liboso pona yango.
Look at that old Judas standing there and acting like what he did. He was black down the bottom of his heart. The light was shining up here in his works. But down in his heart, he didn't believe it.
Botala moto oyo Judas ndenge azalaki kuna. Pe asalaki makambo oyo asalaki. Molili makasi ezalaki na se ya motema na ye. Pole ezalaki kongenga awa na misala na ye. Kasi na se ya motema na ye, azalaki kondima yango te.
And here she was, see the light couldn't get down to that, but here she was believed, she believed it, but her life was blacked out. When the light struck, it took the blackness out. But when the light struck up here, it blacked it all over. That's the difference.
Kasi ye azalaki, bomoni, pole ekokaki kokoma kuna te. Kasi oyo wana andimi, andimaki yango, kasi bomoi na ye ezalaki na molili. Tango pole ebetaki, elongolaki molili. Kasi tango pole ebetaki oyo kuna, eyindisaki yango na mubimba. Yango wana ndebu kise.
See, she was born for that purpose. She said when he told her how many husbands she had, she, what happened? She got all at once excited like, she got in distress.
Bomoni, ye abotamaki na tina wana. Ye alobaki tango ayebisaki ye, motango ya mibali boni azalaki na yango, ye, likambo nini esalemaki? Mbala moko eningisaki ye penza. Akomaki na suka.
She said, sir, I perceive that you are a prophet. I know that when the Messiah cometh, he'll do these things.
Amen.
Then he called her.
Alobaki, monsieur, namoni ete ozali mosakoli. Na yebi ete tango masiya akoya, akosala makambo oyo. Nasima abengaki ye.
Then he called her, I'm he, he that speaks with you.
Yes, amen.
She recognized it by the word of God. He called her from her sins to a life that her name is in the Bible and she's got immortal life today. He can call you the same way because he's the same yesterday, today, and forever.
Amen.
Nasima abengaki ye. Nazali ye. Ye oyo azali koloba na yo. Asosolaki yango na nzela na liloba na Nzambe. Abengaki ye longwa na masumu na ye kino na bomoi. Pe kombo na ye komami na Biblia pe lelo azali na bomoi kufaka te. Akoki kobenga yo ndenge moko po azali motindo moko lobi lelo pe libela.
Her morals was gone, but still she knew that he had that discernment. She knew that that had to be the Messiah. Then when Jesus said, I am he, she know that was.
Ba, iyo, bomoto na ye ebebaki nye, kasi atabongo ayebaki ete azalaki na lisoso liyango. Ayebaki ete oyo wana esengelaki kozala masiya. Nasima tango Yesu alobaki, nazali ye, ayebaki ezalaki yango.
One time the disciples was out on the boat, all hopes is gone, the storms had went away without Jesus, the storms are just like it was at Lazarus' house.
Mokolo moko tango bayeko ibazalaki na masua, elikia nyonso esilaki, mipepe makasi, bakendeki mosika kozanga Yesu, pe mipepe makasi ezalaki penza, ndenge salemaki na ndako ya Lazalo.
All hopes is gone, the little old boat had waterlogged and they were screaming and crying, maybe praying and going on. The lightning of flashing and the boat filled up with water, the mast poles dropped down, the oars broke, and they were holding one another crying.
Elikia nyonso esilaki, mwa masuwa yango etondaki na mai. Pe bazalaki koganga pe kolela, pe tango mosusu bazalaki kobondela pe bongo na bongo, pe mikalikali ezalaki kongenga, pe masuwa etondaki na mai. Makonzi na yango ezalaki kokwea. Pe bankai ezalaki kobukana. pe bazalaki kosimba na moko na mosusu kolelaka.
And that real darkest of hour, then Jesus come walking along. But he looked like a shadow to them. He looked scary, like a spirit. And they cried out with fear. That's what's the matter today. Jesus comes in the hour, your dark hour, and you're afraid of it. You don't know what it is.
Pena tango wana ya molili koleka nde Yesu ayaki. Azali kotambola wana. Kasi azalaki lokola elilingi mpona bango. Azalaki lokola eloko ya kobangisa. Lokola elima. Pe babangaki na nsomo. Yango nde likambo ya lelo. Yesu aye na tango na bino ya molili kasi bozali kobanga yango. Boyebi te likambo nini yango ezali.
They didn't know what he was. They said, oh, it's a spirit, and it's screaming. And then he called and said, fear not, it is I.
Bayebaki te nani ye azalaki. Balobaki, oh, ezali elima. Bazalaki koganga makasi. Nasima abengaki bango alobaki. Bobanga te ezali ngai.
In the darkest of hour, Jesus come along their help. That's what he always does, comes in the darkest of hour. Then Jesus came and manifested himself and come to them.
Na tango ya molili koleka Yesu ayaki, lisungi na bango. Asala katango nyoso bongo, ayaka na tango ya molili koleka. Na bongo Yesu ayaki komitalisa yemoko, pe ayaki epai na bango.
Peter said, if it be you, bid me come on water. Jesus said, come on.
Pete la lobaki, soki ezali yo, loba etena ya likolo na mai. Yesu alobaki yaka.
You know what, friends? Soon he will come for those in this last days. Now, isn't it strange that the church has got in this dark hour again?
Boyebi nini baninga nangai, kala mingi te akoya po na baoyo ya mikolo oyo ya suka. Sikawa, ezaliko kamwisa ndenge lingomba ekomi lisusu na ngonga oyo ya molili boyete.
I'm going to say something here. It's not a doctrine. I'm just prophesying. You know what's happened? It's going to come to a place soon, mark my word, that all denominations are going to have to join the ecumenical council. If they don't, they can't have the support of the council.
Na koloba likambo moko awa, ezali malakisite. Nazali bobele kosakola. Boyebi likambo nini esalemaki? Eko koma esika moko kala mingi te, boko mamaloba na ngai. Oyo bibongiseli nyonso eko sengela kokota na lisanga ya mangomba. Soki te bakokoka kozwa lisungi ya lisanga yango te.
Therefore there will be a boycott and nobody can go to these churches or go to any churches unless you have a mark from your own church you cannot buy or sell. You see it just as it was, so is it going to be again, a mark unto the beast.
Yango wana eko zala na kopekisa mamoko pe moto moko akokoka kokende na mangomba yango. Toko kende na lingomba moko, bobele soki ozali na elembo ya lingomba na bino moko. Okoko wako somba toko tekate. Bomoni yango, bobele ndenge ezalaka ekosale malisusu bongo. Elembo na nyama.
And the church are realizing that spiritual people and you Pentecostal people anyhow are recognizing it. You begin to feel it.
Pe lingomba, bazali kososola yango bato ya molimo. Pe bino wa Pentecostis atandenge nini bozali kososola yango bobandiko yoka yango.
When your churches, many of the organizations of the Pentecost, and I don't have to call your names, but you know right now they're coming into it. They've done witness that they were.
Tango mangomba na bino bibongiseli mingi ya ba Pentecostis na kotanga ba kombo na bino te kasi boyebi sikawa ete bazali kokota kati na yango basili kotatola ete basila kikokota.
And when you do that, what are you going to have to do? You're going to have to forfeit your evangelical teaching of the baptism of the Holy Ghost. You're going to have to forfeit your doctrine of the Bible, and the members is not going to stand for it.
Amen.
Real born-again Christians will die first.
Amen.
They're warned by the word. They know this thing's coming. Amen. Yes, sir.
Petango bosali bongo, boko sengela kosala nini? Eko sengela na bino kotika malakisi na bino ya sango malamu, ya libatisi ya molimo mosantu. Eko sengela na bino kotika malakisi na bino ya Biblia. Pe bandimi bakozwa ngambo ya likambo yangote. Ba Kristo ya solo, oyo babota mimbala ya mibale, bako kufa liboso. Basili kokebisa mana liloba. baye biete likambo yango ezaliko ya. Iyo, monsieur.
And isn't it strange that right this dark as of hour, then Jesus comes along and calls us and says, don't get scared, it's me, I'm still with you, I'm here to manifest my word. As he was then, so is he now. He said he would do that.
Pe ezali likambo ya kokamwa, boyete. Pe kati na tango ya molili koleka oyo nde Yesu ayei kobenga bango. Alobi, bo banga te, ezali ngai. Nazali na bino tango nyoso. Na yei awa kotalisa polele liloba na ngai. Ndenge azalaki na eleko wana, azali pe bongo sikawa. Alobaki ete, akosala yango.
Oh my, the master has come and has called for us. Many sick people here, no doubt, that are sitting here and the doctor has told you there's no hope for you. You may be in your darkest of hour, but remember, the master has come and called for you.
Oh la la, mote ya siliko ya pe ya bengi biso. Babeli mingi bazalia wana tembete. Oye bafandi ya wape, monganga siliko lo banabino e tempo na bino elike ata moke ezalite. Boko ki kozala na tango na bino ya molili koleka kasi, bomi kanisela, mote asiliko ya pe abengi bino.
And someday the master is going to come and call for every name that's wrote on the Lamb's Book of Life. If yours are not there, get it on there now, for he's going to come and call even those that are in the grave shall hear his voice and come forth to life.
Pe mokolo moko. Mote ya koya pe ako benga kombo nyonso o ye komami na buku ya bomo ya mwana mpate. Soki kombo na yo ezali kuna te, komisa yango kuna sikawa, po akoya pe ako benga. Ataba oyo bazali na nkunda, bako yoka mongongo na ye pe, bako zonga na bomoi.
A master will come and call for you, and while he's calling today, answer and make preparations for that day is my advice to you.
Mote ya koya pe ako benga bino. Pe wana azali ko benga lelo. Boya nola pe, bo milenge la pona mokolo yango. Yango nde toli na ngai pona bino.
The promise of this age, he promised he would be here. The things that he did, he would do again. And now, again, the master has come and calls for you. Let us bow our heads. I got about 6 more pages here, but I can't get to that now. Let's bow our heads. I promise to let you out early. It's already 1/4 after.
Elaka ya eleko oyo. Alaka kiete akozala awa. Makambo oyo asalaki akosala yango lisusu pe. Lelo lisusu motei asiliko ya pe azaliko benga yo. Togumba mito na biso. Natika ni nakasa koleka pene na motoba awa. Kasi na koki kolobela yango sikawate. Togumba mito na biso. Nalakaki kotika bino kobima na tango malamu pe miniti zomi na mitano esili koleka.
Heavenly Father, oh Lord, let it happen again. All these things that I've said, Jesus has come and calls for thee. What does he do when he comes?
Tata na likolo, kolo, tika ete sale malisusu. Makambo nyonso oyo na uti koloba. Yesu asiliko ya pe azaliko benga yo. Asalaka nini tango ayaka?
He calls. And let it happen again, Lord. Let thy Holy Spirit come among the people tonight. The Lord Jesus in the form of the Spirit.
Abengaka. Petika ete esalema lisusu. Nkolo. Tika ete molimo mosantu na yo eya kati na bato na mpokwa oyo. Kolo Yesu na lolenge ya molimo.
Let him come tonight and reveal himself and then manifest himself like those people, how they believe. We will believe also, Lord.
Tika ete aya na pokwa oyo pe amimonisa na sima amitalisa. Lokola bato wana ndenge bandima kibiso pe tokondima kolo.
There's many here, maybe it's never had this opportunity. We pray that you'll grant it to them again tonight. Or we ask it. Glory of God. In Jesus' name, amen.
Ezalina bato mingi awa ba oyo tango mosusu bazwa na ino libaku oyo te. Tobonde liete opesa bango yango lisusu na pokwa oyo. Poto sengi yango po na nkembo na nzambe. Na nkombo na Yesu. Amen.
That's right, sister. Let's go ahead with that. That's fine. Go right ahead. Oh, you're quiet. Never mind.
Ezali solo ndeko mwasi. Kasi ko bako kende liboso na yango. Ezali malamu. Ko bako kende liboso. Oh, bozala na kimia penza. Bato nyoso.
Do you believe he has come? He has. Does he still call when he comes? Now, if you just only believe, if you just believe the word of God, God will bring it.
Bondimiete ayei. Ayei. Azali kokoba kobenga. Tango ayaka, sikawa soki bokoki bubele kondima. Soki bokoki kondima liloba na nzambe. Nzambe ya kosala yango.
Now look, I haven't got time to call a prayer line up here. I'm going to call tonight out there, if the Lord willing.
Sikawa botala. Nazali na tango te ya kobenga molongo ya mabonde liawa. Na kubenga bango kuna na pokwa oyo. Soki nkolo alingi.
The master has come. He's come to fulfill his word in the last day. And what he was then, he is today. What his manifestation or identification was then, it is today because he's still the word of God. You believe that?
Motei asilikoya. Ayempona kokokisa liloba na ye na tango ya suka. Pe oyo azalaki na eleko wana, azali yango lelo. Oyo kotalisama, to komila kisa na ye ezalaki na eleko wana, ezali pe bongo lelo. Po azali bobele liloba na nzambe. Bondimi yango?
And the word of God is the discerner of the thoughts and intents of the heart, the way he did then, the way he's always did, he is still the same. If he would do that this now, would you believe him? Would it make you believe him?
Pe liloba na nzambe esosolaka makanisi. Bamposa ya motema. Pe lolenge asalaki na eleko wana ezali lolenge asalaka tango nyonso. Azali bobele motindo moko. Soki asali yango sikawa, bokondimela ye? Ekosala ete bondimela ye?
You people out there now, let me look first and see if there's anybody that I know sitting anywhere in here that I know. All that's around up in here that don't know me, raise up your hands. You know what? I don't know nothing about you. You're sick. Raise up your hands. I guess everybody.
Bino baoyo bozali wana sikawa. Boti kanatala na ino mpo na ye basoki ezali na moto moko oyo na yebi. Moto moko oyo azali esika moko awa na kati oyo na yebi. Bato nyonso oyo bazali zonga zonga, awa ba oyo ba yebi nga ite, botombo la maboko, bo yebi ete na yebi likambo na bino ata mokete. Pe bozali na bokono, botombo la maboko, na banzi bato nyonso.
All right, now, you believe, you just believe with all your heart. Don't now have faith, believe God.
Malamu, sikawa bondima. Bondima na motema na bino nyonso. Botia tembete. Boza na kondima. Bondime la nzambe.
I'm going to ask you to be real quiet. Be seated. Don't stir around now, please don't. See, you are a soul, body, and spirit. Your spirit and the Holy Spirit is real timid.
Na kosenga na bino yote bofanda penza kimya. Bofanda. Boningana ningana te sikawa. Na bondeli na bino. Bomoni? Bomoni, bozali bomoto ya kati nzoto pe molimo. Pe molimo na yo. Pe molimo mosantu azalaka soni soni penza.
How many remembers many years ago that the Holy Spirit, when I come by here, told you, when I take the people by the hand, he told me this discernment would come and then go on. You remember that? But he said, if you can get the people to believe you. You remember that days? Many years ago, you got to believe.
Bato boni bazali komika nisela. Eleki mibu mingi, ete molimo mosantu, tango na lekaki ya wape na ebisaki bino yango. Tango na zalaka ko simba bato na loboko, a ebisaki nga ete lisosoli oyo eko yape na sima, eko kende liboso. Bozali komika nisela, yango, bozali komika nisela na yango, kasi alobaki, soki okoki komema bato kondimela yo. Bozali komika nisela tango wana, eleki mibu mingi. Bosengeli kondima.
I seen a man, I believe it was down here at the other meeting, sitting right there, and the Holy Spirit had been watching when he was preaching. He was a crippled man. He had crutches under his arms.
Namoni moto moko na kanisi ezalaki awa. Na liyanga ni mosusu, afandaki penza kuna, pe molimo mosantu, nazalaki kotala tala ye tango, nazalaki koteya. Azalaki ebosono. Azalaki na banzete ya bibosono na maboko na ye.
And just when I started to make the call, Satan come to the man, a black shadow, and I watched it with my own eyes, he got up and walked out. He'll always be crippled, see? And so, he worried he'd been healed right there, if he just see? But this, I don't know why, I guess he just listened to the enemy.
Pe bobele tango na bandaki ko benga bato, satana yaki likolo na moto yango. Elilingi ya moindo, pe nazalaki kotala yango na miso na ngai penza. Atelemaki pe abimaki. Akotika la eboso no libela, bomoni? Na bongo ye, esika penza alingaki kobiki sa mawana. Soki bobele, bobele ya, bomoni? Kasinde, na ye bite po na nini? Na banziete, ayokela kimo yini.
But if you can stand and watch those shadows, see those things and forms the way they are and watching how they do, it would be...
Kasi soki, otele mi pe omoni bililingi yango, omoni makambo yango, ya ndenge na ndenge, lolenge ezalaka, pe otali tali yango ndenge esalaka, bomoni, ekozala.
Now, I cannot heal. A man that tells you he can heal you, he's wrong. You're already healed. Yeah. But it's recognizing the presence of Jesus Christ.
Sika wangai na kokiko bikisa te. Moto oya lobina bino ete akokiko bikisa bino, azali na libunga. Bosila kobikisa ma. Kasi ezali likambo ya kososola, bozali ya Yesu Kristo.
Now, if Martha knew that if she could see him again, that she'd get her desire because he was the manifested word. Can't we believe that much tonight to believe it? Sure, we ought to.
Sikawa, soki malata ayeba kiete soki akokaki komona ye lisusu, ete akozwa posa na ye, po azalaki liloba itali sami polele, biso pe tokoki kondima yango penza tena pokwa oyo kondima yango, na tembete, tosengeli penza.
He has come. He's come. He's come in the form of the Holy Ghost. That's who he is. Now you just pray.
Asili koya. Asili koya. Asili koya na lolenge ya Molimo Mosantu. Yangonde oyo ye azali. Sikawa bobondela.
See up here, if I had somebody standing here right here by me, you just praying. You see so many people praying. It's all over the building. You just have to watch.
Bomoni awa soki nazalaki na moto moko awa, awa penza pembeni na ngai, oyo azali bobele, bobele kobondela, namoni bato mingi penza kobondela. Ezali bisika nyonso kati na losambo, bosengeli kotala yango.
I can't say Brother Grant, no sir, I couldn't do it. No more you can dream me a dream. See, you might dream, you, I could have you dream a dream of me, you believe it. But you can't do it yourself.
Bokoki kolobate, e ndeko Branham. Hey, monsieur, na koki ko sala yango te. Ndenge moko pe okoki koloti sanga ndoto te. Bomoni, bokoki kolota ndoto. Yo, Nzambe akoki ko sala ete omona ngai na ndoto. Bondimi yango, kasi okoki ko sala yango, yo moko te.
You can't say, Brother Ram, I'm going to dream a dream of you now. No, you can't do that. Neither can I see a vision. Ever who gives a dream to you, that's what has to do it. Same way it is my vision.
Okoki kolobate ete ndeko Branham na lingi kolota yo na ndoto sikawa. Te, okoki kosala yango te. Ndenge moko pengai na koki komona emono nelite. Ye oyo apesaka yo ndoto, yende asengeli kosala yango. Ezali pe ndenge moko pona emono neli.
See a man sitting right here at the end of the row with arthritis. If you believe with all of his heart, God will heal him with the arthritis. You believe he'll do it, sir? Sitting out there at the Mexican man sitting at the end of the road. Would you believe it? All right, sir.
Namoni moto moko afandia wanasuka ya molongo. Azali na mingai. Soki andimi na motema na ye mubimba, Nzambe akubikisa ye na mingai yango. Ondimiete akosala yango misye. Oyo afandi kuna, moto ya Mexique, afandi na suka ya molongo. Ondimi yango, malamu misye.
The lady sitting next to you, she also has arthritis too. You believe God will heal you, lady? Is this got a rebound to it? I'm afraid that people don't hear it. You will? All right?
Madame Oyo afandi pembeni na yo, yepe azali na mingai. Ondimiete nzambe akobiki sayo, madame. Oyo nde ezali kozongi sabakelele na lingite ete bato bazanga koyoka yango. Ondimi, malamu.
How about the other little Mexican lady sitting by her? She suffered with her stomach trouble. You believe God will heal your stomach, lady? She got it. When I see that light go down, that means it happened. Yeah. That's it. It struck her. There it was swirling right around. That does it. When you can find faith, see, many things he could not do because of their unbelief.
Bongo elenge mwasi mosusu ya Mexique. Oyo afandi pembeni na ye. Azali na bokono ya likundu. Ondimiete nzambe akubikisa likundu na yo. Madame, asili kozwa yango. Soki na moni pole yango kokita elingi koloba ete. Esalemi, iyo. Ezali yango. Ebeta kie. Ezalaki wana. Ezalaki kobaluka, baluka. Esalaka yango. Bomoni, soki akoki kokuta kondima. Bomoni, akokaki kosala makambo mingi te po na kozanga kondima na bango.
Here's a lady sitting here praying right here. She's scared, she should be. She's got a cancerous condition, real bad. I don't know you, but God knows you.
Ezali na mwasi moko afandi wape azali kobondela, bobele yawa. Azali kobanga, asengeli penza. Azali na bokono ya kanser. Ezali makasi penza. Ngai na yebi yote, kasi nzambe ya yebi yo.
Do you believe that God can tell me about this cancer or something other? Look at me. There's so many that are praying, this is what I'm saying it for. Look at us.
Ondi miete nzambe akokiko yebi sangai likambo ya kanser yango. To likambo mosusu, talangai, ezali na bato mingi penza oyo bazali kobondela. Bomoni, yango wana nazali koloba yango. Bota la biso.
Now, yes, you're not from here. This is not your home. You're from a place called Porterville, California. That's right.
Sikawa iyo, ozalakawa te. Oyo ezali engumba na yote. Outi esika moko ebengami Porterville na California. Ezali solo.
You believe God can tell me who you are? You know, your name is Mrs. Wyndham. That's right. Now believe in the cancer only.
Hallelujah.
If thou canst believe. That's all God has to believe. If thou canst believe.
Ondi miete nzambe akoki koyebi sangai nani yo ozali? Ye ayebi. Kombo na yo ezali Madame Wyndham. Ezali solo. Sika wandima, pe kanser yango ekotika yo. Soki okoki kondima, yango nde nyonso oyo nzambe asengi na yo kosala. Soki okoki kondima.
Can you believe that with all your heart? Somebody in this section in here, can't you believe? The master has come and called for you. He's calling you from death to life. From sickness to health.
Bondimi yango tena motema mobimba. Moto moko na ngambo oyo. Okoki kondima te. Moteyi asili koya pe abengi bino. Azali kobenga bino longwa na kufa kino na bomoi. Longwa na bokono kino na nzoto kolongono.
Here's a man sitting right back here. Head down praying. He's really not praying for himself. He's praying about somebody else. It's a girl. It's his daughter.
Tala moto moko oyo afandi awa na sima penza. Agumbi moto. Azali kobondela. Azali penza kobondela pona ye moko te. Azali kobondela pona moto mosusu. Ezali mwana mwasi. Ezali mwana na ye ya mwasi.
You bleed, sir? You got trouble with your legs. You got trouble with your knee. That's right. No need to weeping. That's him there by you.
Ondimi, monsieur. Ozali na pasi na makolo na yo. Ozali na pasi na libolongo na yo. ezali solo. Ozali na tina ya kolela te. Yende azali pembeni na yo.
Your daughter is in a hospital, isn't she? Tuberculosis case. You believe the master has come and calls for her. Will you believe this, your father? You will? May he visit her tonight. You may be over.
Mwana na yo ya mwasi azali na l'hôpitalo. Boyete na bokono ya monkoti. Ndima, ondimi? Motei asili koyape azali kobenga ye. Lokola tata na ye, ondimi? Ondimi? Tika ete akende kotala ye na butu oyo. Na yope, tika ete esila.
Here's a little boy, little brown-faced boy. He's suffering with a skin disease, an asthma. Little Mexican boy singing. He isn't from here. He's from San Jose. You believe, son?
Elenge mobali moko azali awa. Mwana mobali na suki ya mwa moindo. Azali na bokono ya loposo. Na ya mpema mokuse. Elenge mobali ya Mexique. Mwana moke ya Mexique. Oyo afandi kuna. Azalaka wate. Auti na San Jose. Mwana, ondimi?
Another thing, your father is here with you. He's a minister. That is right. You believe God can tell me what your name is? Will you make you believe real strong? Your name is Reuben. Now believe.
Praise the Lord.
Likambo mosusu tata na yo azali awa elongo na yo. Azali motei. Ezali solo. Ondimete nzambe akoki koyebisa ngai kombo na yo. Eko sala ete ondima penza makasi. Kombo na yo Reuben. Sika wa ndima. Haha. Nzambe akobiki sayo.
The master has come and he calls for you. Oh sinner, oh sick person, don't you see the master manifested in the human beings between believers?
Motei ayepe azali kobenga yo. Oh mosumuki, oh mobeli, ozali komona te motei atalisami polele kati na bato, katikati na bandimi.
He's come to call his believing children to hell. He's come to call the sinner to repentance. Backslider, church member, the master has come and calls for you.
Asili koya pona ko benga bana na ye, bandi makakozala na nzoto kolongono. Aye pona ko benga mosumuki ko bongo la motema. Mozongi sima, mondi miya losambo, motei aye pona ko benga yo.
Do you believe it? Do you believe it for your need right now? If you do, raise up your hand and say, I believe for my need. Then raise up on your feet now and accept it. The master has come and calls for thee. Hey, whoever you are, whatever need you have for, the master has come and he calls for you. He's the same yesterday, today, and forever.
Bondimi yango. Bondimi yango pona bosenga na bino sikasikawa. Soki bondimi, tombola loboko loba, nandimi po na bosenga nangai. Na bongo tele masika wape yamba yango. Motei aye pe azali kobenga yo. Pe ata ozali nani, ata ozali na bosenga nini. Motei aye pe azali kobenga yo. Azali motindo moko lobi lelo pe libela.
That little woman went into the city and said, come see a man who told me what was wrong. You didn't go into the city, you come and seen it yourself. So the master has come and calls for thee.
Elenge mwasi wana akendeki na ngumba pe alobaki. Boya kotala moto oyo ayebisi ngai makambo na ngai ya mabe. Yo kendeki na ngumba te. Oyaki pe osili komona yango yo moko. Na bongo mote asili koya pe azali kobenga yo.
Raise up your hands and raise it and say, Lord Jesus, I'm a sinner. Forgive me, I'm a backslider. Take me back, Lord. I need the Holy Ghost. Heal me. I'm sick. Heal me. I'm crippled. Make me well. The master has come and calls for thee. Raise up your hands now and give him praise. Amen.
Tombola maboko, sanjola yepe loba. Kolo Yesu, nazali mosumuki. limbi sangai. Nazali mozongi sima. Zongi sangai na nzela ankolo. Nazali na bosenga ya molimo mosantu. Tondi sangai. Nazali na bokono. Biki sangai. Nazali e bosono. Biki sangai. Mote asili koya pe azali ko benga yo. Tombola maboko sika wa pe sanjola ye. Amen.
Give us a little call here. I will praise you. I will praise you. You know, I... You believe?
Tinde na biso lo yembo oyo. Nako sanjo la ye. Nako sanjo la ye. Oyebi yango. Nako sanjo la ye. Oyebi yango. Boyete. Bondimi.
I will nako sanjo la ye.
Nako sanjo la ye.
Oh, praise.
O sanjo la mwana mpate oyo akufaki pona basumuki o pesa ye nkembo bino nyonso o makila na ye ulongoli matono nyonso.
You love him? Now, don't you love the same to him while he's here? He's the spirit moving around through the building. He knows your heart. He knows all about you. Let's sing it to him with all of our heart.
Bolingi ye, sikawa bolingi koyembela ye, wana azaliawa, boyete, azali molimo oyo ezali kotambo lakati na losambo. Ayebi mitema na bino. Ayebi makambo na bino nyoso. Toyembela ye yango. Na mutema mubimba. Na kusanjula ye.
Raise your hands when you do it. I just praise him.
Botombo la maboko tangu bozali koyemba. Na sikawa bosanjula ye.
Praise him.
Bosanjula ye. Oh, bosanjula mwana mpate uyu. Faki po na basumuki.
Oh, give him glory.
O pesa ye kembo inonyoso o makila na ye longoli matono nyoso. Oh madam, yo oyo zaina kiti ya bibosono soki okoki kondima mwa moke koleka bobele wana na Tomeka yango mbala moko lisusu. Nazali kozela eloko moko. Nako sanjo la ye. Nako sanjo la ye. Oh, po sanjo la. Mwana mpate oyo. Akufaki. Po na basumuki. Po pesa ye kembo. Inonyoso. Makila na ye ulongoli matono nyoso.
Oh, while we sing that again, turn around, get a hold of somebody's hand while we sing and sing, I'll praise him. Come on, all together now.
Sikawa wana tozali koyemba yango lisusu, baluka pesa moto moko mbote ya loboko. Wana tozali koyemba yango, toyemba na kosanjo la ye tokei, biso nyonso elongo sikawa. Nako sanjo la ye. Nako sanjo la ye. Ko sanjo la mwana mpate oyo akufaki pona basumuki. Ko pesa ye kembo bino nyonso. Makila na ye elongoli matono nyonso.
Oh sinner friend, won't you walk up here now? Come up and give him praise. All you people that wants to confess him as Savior in his presence while the saints are worshiping in the spirit. Won't you come here and stand?
Oh moninga na ngai mosumuki. Okoki koya te awa sikawa. Boya kopesa ye masanjo libino nyonso. Bino nyonso ba oyo bolingi kotato la ye lokola mobikisi. Liboso na ye, wana basantu bazali kokumba mela na molimo. Okoki koya kotelema awa, boyete.
I want to testify tonight.
I want to give him praise. I want to come. I'm not ashamed of him. I want the world to know that I accept him as my Savior right here while he's present. Come while we sing it.
Loba nalingiko tatola na mpokwa oyo nalingiko sanjo la ye nalingiko ya nazaliko yoka yeso nite nalingiete mokili eye baete na yambie lokola mobiki sinangai bobele awa wana azali awa yaka wana tozaliko yemba yango
nako sanjo la ye
oboiko ya
O
Sanjo la mwana pate oyo akufaki pona basumu ki. Oh, bopesa ye kembo ino nyonso.
Oh,
makila na ye elongoli matono nyonso.
Oh, that's it, lady. Come right on. Who else will come in the presence of Christ? Come right up here, sister. Stand here. Some other person that wants him to be your Savior right now is not ashamed. He said, if you're ashamed of me before man, I'll be ashamed of you before my Father and the Holy Angels.
Oh, ezali yango. Madame, yaka sikawa. Nani mosusu alingiko ya? Liboso ya Kristo. Yaka kino awa, ndeko mwasi, telema awa. Moto mosusu oyo alingete azala mubiki sinayo. Sikawa moto oyo azali na soni te alobaki. Soki oyoki ngai soni na miso ya bato. Ngai pe na koyoka yo soni na miso ya tata na ngai. Pe banje ya bule.
If you're not ashamed of him now and you want him for your Savior, while he's here, you see it. It's so perfect, the word itself making known. Come up, all the saints are worshiping him. Won't you come up?
Soki oyoki ye soni te sikawa pe olingi ete azala mobiki sinayo wana azali awa. Bosili komona ye ebongi penza be. Liloba ye moko azali kotalisa yango polele. Yaka wana basantu bazali kokumba mela sikawa. Oboyi na yo koya.
God bless you, sir. Here comes an old lady coming to a real age. Won't you come now?
Nzambe apambola yo misye. Mobange mwasi moko azali koya. Akomi penza mokolo. Sikawa, oboyi na yo koya?
Nako.
Sing it now.
Boyemba yango sikawa. Nako sanjola.
That's right, young folks. Come out on around. God bless you, lady. That's the way to do it. God bless you, young man.
Ezali malamu. Bilenge, boya noki. Bosanjo la nzambe, apambola yo. Madame, basala kande bongo. Nzambe apambola bino bilenge. Oyo akufa kipona basumu ki. Bopesa ye nkembo. Ino nyonso. O makila na ye. Elongoli matono nyonso.
While the ministers are going to these people now, won't somebody else come? Backslider, will you come? Say, I'm ashamed of my life. Here he is. You believe me to be God's servant, raise your hands. Well, amen. Jesus Christ is in the midst of us.
Amen.
Won't you come?
Tango oyo batei bazaliko kendepai ya bato oyo sikawa. Moto mosusu akokiko ya te. Mozongi sima, okokiko ya. Peko loba. Nazali na soni pona bomoi na ngai. Azali awa. Bondi miete nazali mosali ya nzambe. Botombo la maboko. Yesu Kristo azali longo na biso. Bobo iko ya? Bopesa ye. Kembo. Bobo iko ya kopesa ye. Kembo. Nyonso. Oh, makila na ye, ulongoli.
Martha, are you coming or are you going to sit in the house with Mary? Are you going to stay back in some organization and say, oh, my church don't believe it this way?
Malata, ozaliko ya, to otikali na ndako elongo na Maria. Oko tikala na ebongiseli po na koloba, oh, lingomba na ngai endi makayango bongote.
When Christ is made manifest. Are you going to sit back and say that? Are you coming out? Well, I'll tell you, when I know today this is the hour, death hangs around you like Jairus' daughter. Come now!
Tango oyo Kristo asili komitali sa polele. Okotika la nasima pona koloba bongo to okondima. Nakoyebisa yo tango ngai te lelongo ngai yango oyo boy. Liwa ezali pembeni na yo. Lokola mwana mwasi ya yailo. Yaka sikawa.
Backslider, come now. Sinner, come now. This is the time. The master has come and he calls for you. He's calling you.
Mozongi sima yaka sikawa. Mosumuki yaka sikawa. Tango yango oyo. Mote asili koya pe azali kobenga yo. Azali kobenga yo.
He said, how do I know? He's using my voice. If he uses my voice to tell sickness, afflictions and things, don't you know he's calling also for sin? Come out. Come now. This may be the last opportunity you'll ever have.
Okoloba, nakoyeba yango ndenge nini. Azali kosalela mongongo na ngai. Soki asaleli mongongo na ngai, pona kososola mbokono. Bampasi mpe nyonso wana, boyebi te ete azali pe kobenga pona masumu. Bobima, boya sikawa, oyo ekoki kozala libaku ya suka pona yo.
Once more, there's more in your order to come, friends. I don't want to embarrass you to call you out like this, that's not mine. You sometimes, maybe the Pharisees thought they were saved, but they wasn't. You're thinking the same thing. Come now, be sure. Don't just take a halfway chance on it.
Mbala moko lisusu, ezali na bato mingi koleka awa. Oyo basengeli koya baninga. Nalingi kotungisa bino te. Kobenga bino boye, ezali malamu te. Soki tango mosusu, mbala mosusu oko, bafalisa iwana, bakanisa kete, babikisa maki kasi, babikisa maki te. Ozali kokanisa likambo yango moko, yaka sikawa, ndima penza, te komeka yango te bobele pona kosuki san nanzela.
There's all doubt of your mind, don't take no chance, come on now, now's the time. Now while the fountain's open, while the Holy Spirit is here, the Master has come.
Soki ezali na mwa tembe na likanisi na yo, komeka na yo te. Yaka nde sikawa. Sikawa nde tango yango. Sikawa nde tango oyo liziba ifungwami. Tango oyo molimo mosantu ezali awa. Moteye asili koya.
That little doubt is what he's trying to tell you. You're doubting. Give it over. Come on now. The master has come and calls for you. That's right. He's keeping on. Keep on coming.
Mwa tembe wana yangonde likambo azali komeka koyebisa yo. Ozali kotia tembe. Sundola yango. Yaka. Sikawa. Motei asili koyape azali kobenga yo. Ezali solo. Boko bakoya. Boko babobele koya.
Nako sanjo la ye. Nako sanjo la ye.
Bobo iko ya kopesa ye masanjoli.
O sanjola mwana mpate. Oyo akufaki po ya basumuki. Kopesa ye nkembo. Bino nyoso. Po makila na ye olongoli matono nyoso.
Now while the sinners are coming, claiming, let the people give me praise as we sing now. Up with your hands. Sing the praise now, all together.
Sikawa tango oyo basumu ki bazali koya pona kotatola ye, tika ete bato basanjola ye. Wana tozali koyemba yango sikawa. Botombola maboko, boyemba pona kosanjola ye. Sikawa, bino nyonso elongo.
Na kosanjola ye. Na kosanjola ye. Kosanjola mwana pate oyo akufaki pona basumu.
Just give him praise, you people around here pray, ask him to forgive you. That's what he'll do. The master has come and calls for you. God bless you.
For his blood has lost
power. Bopesa ye masanjoli, bino ba oyo bozali awa. Bobondela bosenga ete, alimbisa bino. yangonde akosala mote ya siliko ya pe azaliko benga bino. Nzambe ya pambola bino.